The sermon, a guide, was delivered on Sunday evening, October the 14th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo umkhokeli washunyelwa ngecawa ngokuhlwa ngo-October 14, 1962, kumnquba kaBranham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
Inkosi kusikelele mzalwana uNeville.
So happy to be back in the church tonight.
Ndivuya kakhulu ukuba ndibe senkonzweni kwakhona ngokuhlwanje.
Just a teeny bit hoarse.
Ndisisitshotho nje kancinane.
Had a long message this morning. And I'm sure happy it was here.
Ibuluhlobo lomyalezo obumde ngalentsasa nangona enyanisweni ndiyavuya ukuba kube bekulapha.
Enjoyed it myself. I'm bringing it and I hope you enjoy it hearing it.
Kwaye ndivuyele ngokwam ukuzisa. Kwaye ndiyathemba nikuvuyele ukuva.
Don't forget now. Always remember this, that these are the things that build the servant of Christ.
Musani kulibala ngoku. Hlalani khumbula oku ukuba ezi zizinto ezakha isicaka sika Christu.
Faith first, then virtue.
Yabona? Ukholo kuqala kuzeke isidima.
And now remember, the Holy Spirit cannot keep the building of God until these things are operating by the Spirit.
Kwakhona khumbulani ngoku, umoya oyingcwele awunakusicika isakhiwo sikaThixo de ezi zinto zisebenze ngomoya, yabona?
No matter what you do.
Nokuba wenza ntonina, yabona?
Those are the things that build the body of Christ. Those things.
Ezo zizinto ezakha umzimba kaKristu, yabona? Ezo zinto.
Now, don't forget that.
Ngoku musani kukulibala oko.
This year is, first is your faith, virtue, knowledge, and so forth is to be added to it. Until the complete statue of Christ is made manifest.
Ukuba le yokuqala lukholo lwakho isidima ulwazi njalo njalo siyakongezelelwa kulo de ubomi buka Christu benzwe bubonakale.
Then the Holy Spirit comes up on it and seals it as one body.
Kuze ke umoya oyingcwele uze phezu kwabo ubutywine njengomzimba omnye.
These things must be.
Ezi zinto ziyafuneka.
Therefore Jesus said, by their fruit they are known.
Ngoko ke uYesu wathi baziwa ngeziqhamo zabo.
Fruit.
Yabona? Isiqhamo.
You cannot bear fruit without these things to bear it in you.
Awunako ukuthwala isiqhamo ngaphandle kwezi zinto zisithwele ngaphakathi kuwe.
And then when all this takes the place of worldliness and ungodliness and so forth.
Kuze ke xa konke oku kuthabatha indawo yokuthambekela ehlabathini kunye nongahloneli Thixo njalo njalo.
Then all unbelief is cast out and all the things of the world is passed away. Then there's nothing but a new creature in Christ.
Kuze konke ungakholwa kulahlelwe ngaphandle, kuze zonke izinto zehlabathi zigqithiswe, kuthi ungabi khonto koko isisidalwa esitsha kuKristu.
And then Ephesians 4:30 says, "Greet not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption."
Kwakhona ngoko kwabase Efese sahluko sesini verse yamashumi amathathu ithi kana njalo musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo.
Sealed into the kingdom of God.
Natywinelwa ebukumkanini bukaThixo.
Don't forget that.
Ngoku musani kukulibala oko.
Keep that in mind now. Take these things first.
Igcineni loo nto engqondweni ngoku. Thabathani ezi zinto kuqala.
Then the sealing is the Holy Spirit, the cap that seals us into the body.
Kuze ukutywinwa ibe ngumoya oyingcwele isiciko esisitywinela kumzimba.
All right.
Kulungile.
We got a request now for a sister Little of Chicago.
Sine isicelo ngoku sika dade u Little wase Chicago.
Her husband has been in a automobile accident and is laying just at the point of death. A sister Little.
Umyeni wakhe ebekwingozi yesithuthi kwaye ulele kwiqondo lokufa udade u Little.
And Edith Wright, our little sister here, as we know for so long, she's very, very bad at her home tonight.
Wakona, it is right. Utate wetu mncinane apha esithe samazi ithuba elide kakhulu. Mbi kakhulu ekhayeni lakhe ngokuhlwanje.
And they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request.
Kwaye bebefuna ukwazisa oku enkonzweni ukwenzela ukuba sithandaze sonke ngeza sicelo.
Now let us bow our heads just a moment.
Ngoke makhe sithobe inhloko zethu umzuzwana nje.
Our precious Heavenly Father, we are gathering around by faith the throne of God, and we are asking for divine mercy for these requests.
One xabiso uba wethu osemazulwini siyahlanganisana ngokholo sijikeleze ithrone kaThixo kwakhona sicela inceba kaThixo ngazo ezisicela.
Brother Little, a car accident near death.
Umzalwana uLittle ingozi yemoto ekufutshane nokufa.
God help him.
Thixo mncede.
May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord.
Wanga umoya oyingcwele angasecaleni komandla wakhe ambuyisele kuthi Nkosi.
And little Edith Wright down there, I pray God that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again.
Kwakhona uEdith Wright omncinane ezantsi phaya ngiyathandaza Thixo ukuba umoya oyingcwele abe secaleni komandla wakhe ngokuhlwanje ambuyisele impilo yakhe kwakhona.
Grandfather,
kwenze okubawo.
Thou hast promised these things, and we believe them.
Uzithembisile ezi zinto kwaye siyazikholelwa.
And as we were thinking this morning that distance means nothing to you.
Kwaye njengokuba besicinga ngalentsasa ukuba umgama awuthethi into kuwe.
You are just as great one part of the world as you are the other, because you're omnipresent, omnipotent, and infinite.
Ukwamkhulu kwicala elinye lehlabathi njengoko unjalo kwelinye. Kuba ukho endaweni zonke, unamandla onke, kwakhona unasiphelo.
And we pray, Father, that you will grant these requests through Jesus Christ's name. Amen.
Kwakhona siyathandaza bawo ukuba uzivume ezicelo ngegama lika Jesu Christu. Amen.
Very happy to be in tonight again to.
Ndiyavuya kakhulu ukuba ndibe ngaphakathi kwakhona ngokuhlwanje.
I know it's hot. These are three straight meetings, and it's, I know some of you's got as much as 500 miles to drive between now and morning.
Ndiyazi abanye benu banobuninzi onjenge miles ngamakhulu amahlanu abazakuzikhuba phakathi kwangoku nakusasa.
And starting next tomorrow, I got 1,400 to drive after that.
Kwakhona ukuqalela emva kwangomso ndinamakhulu alishumi elinesine endizakwaqhuba emva koko.
So I trust that it's been a great time for all of you.
Ngoko ndiyathemba ukuba ibili thuba elimnandi kuni nonke.
And it's been a great time for me to visit with you.
Kwaye ibili thuba elimnandi kumlo kunityelela.
There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room.
Kukho into enye esiyicelileyo abaninzi kakhulu baye bajikwa kuba asinandawo.
We can't jam the house too much. Apartment will not stand still for that.
Asinako uyiqinanisa indlela ephakathi kwezitulo kakhulu. Isebe lomlilo ayiliyi ukuthula ngalonto.
So we're trying now to get a little bigger a church so that when we're in then we can have a seating room for the people.
Ngoko siyazama ngoku kuba nenkonzo enkulwana ukwenzela xa singaphakathi kwakhona singane ndawo yokuhlala abantu.
And now, anytime you're always welcome here at the tabernacle.
Kwaye ngoku nangaliphina ixesha nisoloko namkelekile apha emnqubeni.
Where we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible.
Apho singena nkolo koko inguKristu, singena mthetho ngaphandle kothando, singena ncwadi ngaphandle kweBhayibheli.
And our pastor is Brother Armin Neville here.
Kwaye ngoko kwaye umfundisi wethu ngumzalwana uOrman Neville lo.
And we have the congregation here have many people who gather in as an interdenominational tabernacle.
Kwakhona sinomhlangano apha wabantu abaninzi abahlangana ngaphakathi njengomnquba wenkonzo zamahlelo onke.
Or you come here and worship God according to the dictates of your own conscience.
Apho uza apha unqule uThixo ngokumiyalelo yesazela sakho.
We're always glad to have you.
Sisoloko sikuvuyela ukuba kunye nani.
And so Come when you can. We're always glad to receive.
Kwaye ngoko izani xa ninako, soloko sikuvuyela ukunamkela.
And now, the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed.
Kwaye ngoku kwithuba elizayo ngokwazi kwam ukuba nani kuyakuba semva kokuba inkonzo igqityiwe.
And I want to then, after the church ages, that we want to go then to the seven last seals.
Kwaye ndifuna ngoko emva kwezigaba zebandla sifuna kuya ngoko kumatywini asixhenxe okugqibela.
And the seven last seals in the book of Revelations to teach that.
Kwakhona amatywini asixhenxe okugqibela kwincwadi yesityhilelo ufundisa loo nto.
And now there's so many times that sick and afflicted come.
Kwaye ngoku kukhonga amaxesha amaninzi ekuthi abagulayo nababandezelweyo beze.
And during these meetings where visions are required and come for special interviews.
Kwaye ngethuba lezintlanganiso apho imibono ifunekayo kwakhona ize kudlwano ndlebe olodwa.
If I get into that, then I just can't get the difference between them. And it's hard for me to speak after that.
Ukuba ndingena kuloo nto ngoko andikwazi nje ukufumana umahluko phakathi kwayo kwaye niyazi kuba nzima kum ukuba ndithethe emva koko.
And everyone knows that in our healing campaigns that Mr. Baxter or someone usually does the preaching.
Kwakhona wonke ubani uyazi ukuba kwiimvuselelo zethu zempiliso ngumnumzana uBaxter okanye umntu othile odla ngokushumayela.
And I cannot pray for the sick because it's just a little strange.
Mna ndiyaphuma ukuya kuthandazela abagulayo ngokuba inobunzima nje kancinane.
And I was praying for some people a few moments ago.
Kwakhona bendithandazela abantu abathile nje kwimizuzwana embalwa edlulileyo.
Then I met a little child here that the doctors something in its back is born some way.
Kwathi ngoko ndadibana nomntwana omncinane apha abathe ogqirha into ethile emqolo kuye izalwe ngohlobo oluthile.
Coming out, I see it sitting there in a cast.
Ekuphumeni kwam ndibone ihleli phaya kwisihlalo esithambileyo.
That child never had to be crippled like that. It's going to be well.
Laa mntwana akasokuze abe sisilima oluyahlobo uza kuphila.
Sure, I know that. I'm positive of that.
Ngokuqinisekileyo kunjalo yabona. Kunjalo ndiyayazi loo nto ndiqinisekile ngaloo nto.
So we want to have our faith and believe in God.
Ngoko sifuna ukuba nokholo sikholwe kuThixo.
Each one of you, many of you are strangers to me, all ministers and so forth.
Nawuphina kuni kwaye abaninzi benu abaqhelekanga kum bonke abefundisi njalo njalo.
If I'm not mistaken, this is Brother Crace, is that right?
Ukuba ndiphazami lo ngumzana uCrace kunjalo.
Brother Crace, I owe you an apology. We're not getting up on that dedication.
Mzalwana uCrazy ndinesingxengxezo kuwe ngokungafikeleli phaya kolu yanikezelo.
Maybe I'll get up there for a weekend meeting be just as good, is that right?
Mhlawumbi ndiyakufikelela phaya malunga nomhlangano wempelaveki. Hlala ulungile kunjalo.
Up at Bloomington.
Apho kuse Bloomington.
Are you doing well?
Uphila kakuhle?
Good.
Kuhle.
Some of these brothers here, ministers, I suppose?
Abanye babazalwana apha ngabefundisi ndiyacinga.
You're a minister? Yes.
Ungumfundisi? Ewe mhlekazi.
Lord bless you.
Inkosi kusikelele.
And how many ministers is in the building? Let's see your hand.
Kwakhona bangapha abefundisa bakwisakhiwo masibone isandla sakho.
Oh, that's just fine. We're glad to have you here. Just so happy.
Kulungile loo nto inhle nje. Siyavuya kuba nani apha. Siyavuya nje kakhulu.
God ever bless you.
UThixo asoloko enisikelele.
Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight. Starting tonight.
Ngoku kwenzela ukuba siphume msinya ngenene. Abanye babo baya eGeorgia, eTennessee, eNew York zonke indawo ukusukela namhlanje ukuqalela namhlanje.
I drive careful along the road.
Ngoku qhubani ngenyameko endleleni.
If you get sleepy, you don't want to go to a motel, drive off side road and sleep, do you?
Uba uyozela ufuna ukungena kwindlu yokuphumla, qhubela ngaphandle ecaleni lwendlela ulale ude u.
That's the way I do.
Yindlela endenza ngayo leyo, yabona?
Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping.
Kubela ngaphandle ulale musa ukuqhuba xa unobuthongo.
It's a bad thing.
Into embi leyo.
And remember, it's not you, it's the next fella you have to watch.
Kwaye khumbula asinguwe ngomnye umfo lo ekufuneka ulumkele, yabona?
You know where you're going. You don't know where he's going. So you have to watch that guy.
Uyazi apho uya khona. Akumazi uba uyaphi na yena. Ngoko kufuneka umlumkele lo mfo.
So be sure that you be alert all the time to watch for it.
Ngoko qiniseka ukuba uphaphile ngawo onke amaxesha usoloko uyilumkele.
Now, I wish to read tonight a portion of scripture found over in the book of St. John.
Ngoku ndingwela ukufunda ngokuhlanje isicatshulwa sesibhalo esifunyanwa phaya kwincwadi kaYohane.
Now, these little scriptures that we read and refer to are give us a basic for what we're trying to say.
Ngoku esibhalo sincinane esithi sizifunde sibhekise kuzo. Siza kusinika umongo wento esizama kuyithetha.
And always, I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying.
Kwaye ngamaxesha onke andizange nangethuba elinye njengoko ndikhumbula apho ndake ndeza eqongeni lokushumayela ukuzama nje ukuthetha nje into ekufuneka ithethiwe.
I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people.
Ndisoloko ndizama ukulinda, ndikhangele, ndifunde, ndithandaze, ndendive into yokuba ndinento enokubanceda abantu.
If I can't be a help, there's no need to be standing here, see?
Uba ngaba ndinakuba luncedo, ngoko ke akho mfuneko yokuba ndime apha, yabona?
It's try to help.
Kukuzama ukunceda.
And now tonight, of course, the bigger part of our crowd has moved out from this morning. And they had to go home, many of them.
Kwaye ngoku ngokuhlanje ngokuba isixa isikhulu sesihlwele sethu siphumile ukusukela kusasa kwakhona kuye kwafuneka abagoduke abaninzi babo.
But tonight I told you if you stayed over we try to have just about a 45 minute talk on something that I hope would help us.
Kodwa ngokuhlanje ndinixele ukuba niyena hlala siza kuzama ukuba sibe nencoko emalunga nemizuzu engamashumi amane anesihlanu. Kwinto endithemba ukuba iya kusinceda.
And we're going to base this now on St. John, the 16th chapter.
Kwakhona siza kuyisekela le nto ngoku kuYohane ongcwele isahluko seshumi elinesithandathu.
And let's begin about the 7th verse of the 16th chapter and read to the 15th verse.
Kwakhona masiqale malungano nomqolo wesixhenxe wesahluko seshumi elinesithandathu. Kwakhona sifunde ukuya kutsho kumqolo weshumi elinesihlanu.
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away.
Noko ke mna ndinixelela inyaniso. Kunilungele ukuba ndimke.
For if I go not away, the Comforter will not come unto you.
Kuba ndingemkanga, umthetheli akayikuza kuni.
But if I depart, I will send him unto you.
Ke ndithende mka. Ndiyakumthumela kuni.
And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment.
Efikile ke uyakulohlwaya ihlabathi lidane ngenxa yesono nangenxa yobulungisa nangenxa yomgwebo.
Of sin because they believe not on me.
Ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum.
Of righteousness because I go to my Father. And you see me no more.
Ngenxa yobulungisa ngokuba ndisiya kubawo ize ningabi sandibona.
Of judgment because the prince of this world is judged.
Ngenxa yomgwebo ngokuba umphathi welihlabathi egwetyiwe.
I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now.
Ndisenezinto ezininzi zokuthetha kuni, kodwa ninako ukuzithwala ngoku.
Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth.
Ake athe wafika yena umoya wenyaniso uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso.
For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak.
Kuba engayikuthetha okuphuma kuye uyakuthetha izinto athe waziva.
And he shall show you things to come.
Anibikele izinto ezizayo.
For he shall glorify me.
Yena uyakundizukisa.
For he shall receive of mine and shall show it unto you.
Ngokuba eyakwamkela kokokwam aze anibikele ke.
All things that the Father has had are mine.
Zonke ezo zinto anazo ubawo zezam.
Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you.
Ngenxa yoko ndathi uya kwamkela kokokwam aze anibikele.
Now in this 13th verse, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth.
Ngoku kulomqolo weshumi elinesithathu, xa ke athe wafika yena umoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso.
When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth.
Athe umwewe nyaniso wafika, uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso.
What is truth? Word.
Indoni inyaniso, lilizwi.
For he shall not speak of himself, but what he hears he'll speak.
Ngokuba uyakuthetha, akaye kuthetha ukuphuma kuye, koko akuvayo uyakuthetha kona.
What he hears he'll speak.
Akuvayo uyakuthetha kona.
Other words, he'll be the one that will reveal the thing I see.
Kamanye amazwi, uyakuba nguyena uyakutyhila into, yabona?
And the fourth chapter of Hebrews, the Bible said that the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart.
Kwakhona kusahluko sesine samaHebhere, iBhayibhile yaxela ukuba ilizwi likaThixo libukhali linamandla ngaphezu kwekrele elihlangothi mbini, imboni yengcinga zengqondo, inhliziyo.
See, what he hears, he'll speak, and he will show you things to come.
Niyabona akuvayo uyakuthetha kona kwaye uyakunibonisa izinto ezizayo, niyabona?
What's going to do that?
Indone ezakwenza lonto?
The Holy Spirit who will come in the name of the Lord Jesus.
Umoya oyingcwele oyakuza ngegama lenkosi uYesu.
Now I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide.
Kwakhona ndingathanda ukuthatha le mizuzu imbalwa ilandelayo ubizela ingqiqo yenu kwigama umkhokeli, umkhokeli.
You know, I've had some quite experience in the woods.
Niyazi, ndike ndanamava amakhulu emahlathini.
A guide, someone to show you around.
Umkhokeli, umntu wokukujikelezisa.
You have to have a guide when you don't know where you're going.
Kufanele ukuba ube nomkhokeli xa ungazi apho uya khona.
And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides.
Kwakhona ekubeni ndiqhelene nokuzingela kwanehlabathi jikelele, ndike ndanethuba lokudibana nabakhokeli.
And I am a guide myself in Colorado.
Kwaye ndingumkhokeli ngokwam eColorado.
Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado.
Ngokuba ekubeni ndilazi ilizwe ukusebenza efarmini enkulu njalo njalo ndingakhokela eColorado.
Now, a guide has to know the way.
Ngoku umkhokeli kufuneka ayazi indlela.
He has to know where he's going and what he's doing and how to take care of you along the road.
Kufuneka azi apho aya khona kwanento ayenzayo nendlela yokukhusela endleleni.
He's got to see that you don't come up lost.
Kufuneka abone ukuba akulahleki.
A guide is a selected man.
Umkhokeli indoda enyuliweyo.
The state selects this man. If he is a guide.
Urhulumente uyayonyula le ndoda ukuba ingumkhokeli.
And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one.
Kwakhona ngoku ekuthabatheni uhambo usiya enhlango apho umhlawumbi ungaqhelanga kuya khona, asiyonto ilungileyo ukuba uhambe ngaphandle kwakhe.
Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada.
Ngoku phandle kwezinye indawo awunako nokuhamba ngaphandle kwakhe. Umzekelo, eCanada.
The guide has to sign your license to the game warden.
Umkhokeli kufuneka asayine iphepha mvume kumgcini wezilwanyana.
He has to sign himself in and he is responsible for you.
Naye ngokwakhe kufuneka asayine eyakhe, unobutyala ngawe.
If anything happens to you, it's his responsibility.
Ukuba kukho into ekwehleleyo, luxanduva lwakhe.
He's got to take care of you.
Kufuneka akuqwalasele.
He's got to see that you're not lost.
Kufuneka aqaphele ukuba akulahleki.
He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't owe your way back.
Kufuneka aqiniseke ukuba akakuthumeli ngaphakathi kwindawo apha ungayokuphinda uyazi indlela yokubuya.
And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just anytime.
Kwakhona ukuba uthe walahleka, kufuneka alazi ilizwe kakuhle ukwenzela ukuba abe nokufumana ngaliphina ixesha.
He's got to know all these things or he cannot be a guide. You cannot be licensed to be a guide.
Kufuneka azazi zonke izinto okanye akanakuba ngumkhokeli. Anako akanakunikwa phepha mvume lokuba ngumkhokeli.
For these things, sometimes you have to have an appointment.
Ngezinto kufuneka ngamanye amaxesha ube nedinga.
Call ahead and make arrangements. Get reservations to be taken out.
Utsale umnxeba kwangoko, wenze amalungiselelo kwangaphambili, wenze isigcinelo.
And if you're sometimes he's filled up. and it cannot take you. You have to put it off for a while of the earthly guide.
Kwakhona kuba ngamanye amaxesha kuyazala kwakhona angabi nako ukukuthatha. Kufuneka ube uyimisele elinye ithuba okwethutyana malunga nomkhokeli wasemhlabeni.
You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready.
Akho mfuneko yokwenza oko ngokaThixo umkhokeli. Usoloko elungele, soloko elungele.
Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish.
Ngoku ubala malungiselelo okwenzi kwaye ucinga ukuthabatha uhambo oluya enhlango apha ungazanga uye ngaphambili usenokulahleka utshabalale.
You got about 1% chance to get out of the wilderness.
Unethuba elinye ekhulwini lokuba uziphumele ngokwakho enhlango.
That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself.
Oko kukuthi ukuba akukho mfili bakakhulu unganethuba elinye ekhulwini lokuba uziphumele ngokwakho.
But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out.
Kodwa ukuba inhlango embi ukubuya umva akunakubana thuba.
There's no way to do it because you find yourself on the death wall and then you're done, then you're finished.
Akukho ndlela ungayenza ngayo ngoba uzifumana ukuyihambo eyakufeni usengxakini ngoko kuphelile ngawo.
Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back.
Ngoku kwaye uya kutshabalala ukuba unaye umkhokeli olaziyo ilizwe nendlela yokubuya.
Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts.
Abaninzi benu bayazana nenqaku enake nalifunda kunyaka ophelileyo ngaphandle phaya eTucson, Arizona abovula indlela.
Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts.
Kanti babeqeqeshiwe ukuba bakwazi ukuzinyamekela. Ayengovula indlela.
And they were not just cub scouts, they were full scouts.
Ayengezonke unje ezovula indlela. Ayengovula indlela abapheleleyo.
And they took a trip up into the mountain. And a snowstorm came. Nature changed its position.
Kwakhona bathatha uhambo oluya ezintabeni. Kwaza kwenza uqhithelo lwekhephu. Indalo yayitshintsha imoyayo.
And when they found themselves lost, and all of them perished.
Kwaye kwakutheni bazifumana belahlekile, baza bonke bafa.
It's because that they something change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out.
Kungokuba babe into ethile inguqu iyenzeka kwisikhelo zange bayazi indlela yokuphuma niyabona.
And I forget how many boys there was that perished in the mountain.
Kwaye ndiyalibala ukuba mangaphi na amakhwenkwe afayo entabeni.
Though they had helicopters and the militia out and the national guards and volunteer help and everything.
Nangona ayenophephela namajoni asekhaya ekhutshiwe kwakunye nabakhokeli belizwe noncedo lononibe kwakunye nento yonke.
But they were lost. No one knew where they were at.
Kodwa babelahlekile akho namnye wayesazi ukuba baphi na.
And they could not take care of themselves.
Kwakhona babengenako ukuzinyamekela.
They all perished in the snow because they didn't know whether it was going east, north, west, or south, up or down, or how it was. Everything looked the same.
Bonke bafa ekhephini kuba zange bazi ukuba baya empuma, emantla, entshona okanye emazantsi, phezulu okanye ezantsi na, okanye kwakunjani na, yonke into yabonakala ifana.
Now a guide knows where he's at, regardless of the weather.
Ngoku umkhokeli uyazi apho akhona nokuba imozulu injani na.
He's equipped to do that. He knows what he's doing.
Uxhotyisiwe ukuba akwenze oko. Uyayazi into ayenzayo.
He's familiar with everything. He knows the looks of everything.
Uqhelene nento yonke. Uyayazi inkangeleko yezinto zonke.
So he can just be in the darkness. He can feel a certain thing.
Ngoko angase bumnyameni kwaye ayive into ethile.
For instance, here's an old trick to a guy.
Umzekelo nali qhinga elidala kumkhokeli.
You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. If you watch the stars,
niyazi ukuba ningazibona inkwenkwezi nabananga xela ukuba uyaphina xa eqwalasele inkwenkwezi.
And you always want to watch the one true star.
Kwaye kusoloko kufuneka uqwalasele inkwenkwezi enye ethembekileyo.
There's only one true star and that's the North Star.
Inye kuphela inkwenkwezi ethembekileyo kwaye leyo inkwenkwezi yasemantla.
Only one, he stands in the same place.
Yabona inye kuphela ima kwindawo enye.
That represents Christ, the same yesterday, today and forever.
Londo imele uKristu nguye izolo namhlanje nangona phakade.
Others might wander away, but he remains the same.
Abanye bangabhadulela kude kodwa uhlala into enye.
Churches may draw you off this way or some draw you off that way, but not him. He's always the same.
Amabandla angakutsalela uphumele ngapha okanye amanye akutsalele ngaphandle ngapha kodwa hayi yena usoloko into enye.
Now, if you can't see this North Star and it's cloudy, then if you'll notice if it's daytime and you're lost, if you'll watch the tree.
Kulungile ngoku ukuba awunakuyibona lenkwenkwezi yasemantla kube kusibekele ngoko uba uyaqaphela ukuba kusemini ube ulahlekile. Uba uya kuyiqwalasela imithi.
The tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side.
Umthi njalo ubulembu kwelicala langasentla lomthi kuba icala semazantsi lomthi lifumana ilanga ngaphezulu kwecala langasentla.
But what if it's dark and you can't see the moss?
Kodwa uthini ke ukuba kumnyama kwaye awuna ukubona ubulembu?
If you close your eyes and don't try to do any thinking.
Uba uya kwavala amehlo akho ungazami ukucinga kuthile.
Close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this to your fingers meet. And then start moving around that tree real slow.
Wavale amehlo akho ufumane umthi onexolo elimtyibilizi uthawathe izandla zakho uzijikelise umthi ngolu hlobo ide imino yakho idibane kwakhona uqale uhamba ujikeleza lo mthi kancinane ngenene.
And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side.
Xa ke ufika kwindawo apho ixolo ngenene lingqinqwa lixobukileyo elo licala lasemantla.
The wind, and you can tell which way you're heading, north or south.
Imimoya kwaye ungazi ukuba ubheka ngaphi na emantla na okanye emazantsi.
And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things.
Kwakhona ngolo hlobo zininzi izinto kodwa loo nto ithatha abakhokeli ukwazi ukuzenza ezo zinto.
Just an ordinary man get up and say, I don't feel no difference in it.
Umntu nje oqhelekileyo angaya apho athi akho nto ingumahluko ndiyivayo kuyo yabona.
You've got to be trained for that guiding.
Yabona, kufanele ukuba ube uqeqeshelwe obo bukhokeli.
And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that.
Kwaye la makhwenkwe ngaphandle kwamathandabuzi yayingovula indlela abalungileyo ababekwazi ukubopha amaqhina ababekwazi ukwenza imililo ngamatye njalo njalo.
But to know your way out. That's the idea.
Kodwa ukuze uyazi indlela yokuphuma nantso yona ngcinga.
They did not know their way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them.
Bona babengayazi indlela yokuphuma ngoko ke ngenxa yoko bonke bachabalala kuba abazange bahambe namkhokeli kunye nabo.
An unthoughtful father 2 years ago in Colorado. Oh, he's going up into the mountains. He had a little boy about 6-7 years old.
Utata ongacingiyo kwiminyaka emibini edlule Colorado. Owayenyuka eqabela ezintabeni wayenenkwenkwana emalunga neminyaka emithandathu ukuya esixhenxeni ubudala.
He's going to take him on his first deer hunt.
Wayeza kuyithabathela ekuzingeleni kwakhe kokuqala kwamaxhama.
So he went high up on the mountain and the little boy said to his daddy, I'm getting tired.
Koko ke banyukela phezulu entabeni yazi inkwenkwana encinane yathi kuyise ngiyadinwa.
Get on my back, we're not high enough up yet. The deers are high.
Kwela emqolo kum asike nyukele phezulu ngokwaneleyo okwangoku amaxhama aphezulu.
On went the man. Till he didn't know he was a city man.
Phambili ukuya phambili ahamba loo ndoda de yafika yayingazi yayindoda yasesixekweni.
He didn't know nothing about how to hunt or where to go.
Yayingazi into ngokuzingela okanye indawo emayiye kuyo.
Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high.
Nayiphina indoda enento eyaziyo ngentlango yazi ukuba ixhama lihlali phezulu kakhulu.
They don't go up there, goats stay up there, not deer.
Ake nyukeli phaa phezulu zibhokhwe ezihlala phaya phezulu hayi ixhama.
They're down where they can feed, they got to get where there's something to eat.
Aphantsi phaya apho anokudla khona aya kwindawo apho kukho into yokutya khona.
And so, but this man thought if I get way up in the rocks somewhere up there, I'll find a big bucket.
Kwaye njalo yona le ndoda yacinga ukuba ndifumene indlela enyukela phezulu ematyeni phaya ndakufumana inkunzi yenyamakazi enkulu. Yayinomfanekiso yamanye awo emi phezu kwelitye yazi yacinga ukuba kulapho yayinokulifumana khona. Musanunika ngqalelo kwinto ebhalwe koolinda ixesha bethu owu bethu uya kuba noloyiko.
There's only one thing to do is take a guide, or you know where you're at.
Londo, into nje inye uma uyenze, kukuthathela umkhokeli apho wazi ukuba uphi na.
And that father come up a rain or stuff there when a quick rain that comes.
Kwakhona lo tata kwafika imvula ngesaquphe phezulu apho, enye yezivula zifika ngesaquphe.
And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back.
Kwakhona le ndoda yazingela kwasemva kwexesha kakhulu. Kwade kwamnyama yakwazi ukufumana indlela yokubuyela emva.
And then the winds come across the top of the mountains and he himself moving fast and that
kwaye yaze imimoya yeza kwengcococho izentaba kwaye yona ngokwayo yayihamba ngesantya kwaye loo nto.
You have to know how to survive if you're caught out.
Kufuneka uyazi indlela yokuphila xa ubhabisekile.
There's another thing, know how to survive.
Kukho enye into yazi ukuba ungaphila njani na.
I've climbed up trees and slid down and climbed up trees and slid down up and down like this to keep alive.
Ndike ndakhwela imithi ndatshebelezela ndehla kuyo ndiphinde ndikhwele emthini ndiphinde ndishebelezele ndihle ndinyuke ndihle ngolo hlobo ukuzigcina ndiphilile.
I've tucked snow when it would be 4 foot on each side, bust the stuff and lay it down.
Ndike ndathabatha ikhephu xala izinyawo ezine kwicala ngalinye ndaqheka zayisiphunzi ndasilalisa phantsi. Kwaye ndibe ndililambe ngendlela yokuba ndingabi nakukumela. Ndize ndizikhekeze ezi ziphunzi zidala ndize ndizibase ndizenze shushu ndinyibilikise ikhephu phantsi. Kuze ke malunga nentsimbi yokuqala ekuseni intsimbi yesibini ndizitsalele emva iziphunzi ndilale phantsi kuloo mhlaba ufudumeleyo ukuzigcina ndiphilile. Kwaye ufanelwe kukwazi ukuzenza ezinto. Kwaye le ndoda yayingayazi into eyayenza yayingenamntu unayo wokuyikhombisa. Yaze yabambela unyana wayo esifubeni sayo yada yamva ebanda esifa ukungabi nangqiqo. Ukuba nje yahambe nomkhokeli ke wayibuyisela emva ezantsi entabeni nokuba yayiliphina ixesha yabona. Kodwa yalinda kwade kwamnyama yaze ayabi nakuyibona indlela yayo. Nantso inkathazo ngamakristu namhlanje.
Then you find out that you've left without the guide.
Alinda bude bumnyama buhle uzeke ufumanise ukuba uhambe ngaphandle komkhokeli.
The guide.
Umkhokeli.
When did you ever see a man that was lost?
Gani wakwayibona indoda ebilahlekile?
Did anybody ever have the experience of bringing a man lost?
Ingaba ukho umuntu wakwana mava okubuyisa umuntu ekulahlekene?
It's the most pitiful thing you ever seen.
Yeyona nto yakhe yalusizo wakhe wayibona.
When a man gets lost, he goes wild. You don't know what he's doing.
Ayi indoda ilahleka iba hlongohlongo. Ayazi into ayenzayo.
Caught a man out there, a boy, and he'd been lost in the woods, and he was thought he was a rancher, but he's in the wrong territory, and he got lost. Turned around.
Sake sabamba indoda phandle phaya umfana kwaye wayelahleke ehlathini waze wazicingela wayengumsebenzi kwifama enkulu kodwa wayekumandla ongomnye waze walahleka wajikeleza.
And when they found him 3 days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice.
Bathi bakumfumana emva kwentsuku ezintathu wayebaleka njengendoda edlongodlongo ekhala kakhulu ngelizwi lakhe lonke.
His lips was all eat up and he threw his gun away and he didn't know what to do.
Imilebe yakhe ityekile waza uphosa kude umpu wakhe kwakhona engayazi into yamakayenze.
And when his own brother, when they had to catch him in time,
waze kwathi xa umntu akwayo xa kwafuneka uba bambambe bambophelele.
When his own brother come to him, he fought at him like an animal, tried to bite him. He didn't know where he was at.
Xa umntu akabowezayo kuye wamlwa njengesilwanyana wazama ukumluma wayengazi ukuba uphi na.
Why? He was lost.
Ngani wayelahlekile.
When a man's lost, he's in a state of bewilderment.
Kwaye xa indoda ilahlekile ikwimoya yokudideka.
And he don't know that he's in that state because his being lost sends his fever upon him and he doesn't know where he's at and how he's acting.
Kwaye ayazi ukuba ikulomo kuba ukulahleka kwayo kuthumela umkhuhlane kuyo kwaye ayazi ukuba iphina nokuba yenza njani na.
So is it when a man's lost from God.
Kunjalo xa indoda ilahleke kuThixo.
He'll do things that he ordinarily wouldn't do.
Iyakwenza izinto ngokwesiqhelo ibingena kuzenza.
He'll do things that is beyond the thoughts of a human being doing.
Iyakwenza izinto ezingapha kokucingwa ukuba zingenziwa ngumuntu.
A lost man from God, a lost church from God.
Indoda elahlekileyo kuThixo, ibandla elahlekileyo kuThixo.
A church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible. Will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God.
Ibandla elimkileyo kuThixo, elimkileyo kwimithetho yeBhayibhile kaThixo, liyakwenza izinto ngamanye amaxesha ongena kulindela ukuzifumana ebandleni kaThixo ophilileyo.
They'll get their money by bunko games, playing lottery, gambling, anything that they can do.
Liyakufumana imali yalo ngemidlalo yamakhasi, lidlale ungcaka, lingcakaze ngemali, nayiphina enye into elinokuyenza.
They'll teach anything, let anything get by. Pat man on the back who's big payers in the church and so forth like that. So let him get by with it. That's right.
Lifundise nantoni na. Livumele yonke into yenzeke. Limbambazele indoda ehlawula kakhulu ebandleni emqolo njalo njalo ngolo hlobo. Ukwenzela nje kuba baqhubeke nalonto kunjalo.
Put deacons on the board, been married 4 or 5 times. Just in order to get by with it. To make ends meet.
Babeke kwibhodi abadikona abatshate kane nakahlanu. Ukwenzela nje kuba baqhubeke nalonto. Ukwenzela ukuba izinto zilunge.
There's only one thing you've got to meet, that's your obligation to God.
Kukho injongo enye nje kufuneka uyifezekise. Leyo yimbopheleleko yakho kuThixo.
Stand and tell the truth.
Yima uthethe inyaniso.
Lost man is in a bewildered state. He's a madman.
Ukulahleka indoda elahlekileyo ikwimoya obudlongondlongo. Indoda ephambeneyo.
The guy has understanding how to go and what to do.
Umkhokeli uyaqonda indlela ohamba nento amakayenze.
God has always sent a guide to his people.
UThixo asoloko ethumela umkhokeli njalo ebantwini bakhe.
God has never failed.
UThixo akazange awe phansi.
He sends a guide, but you've got to accept that guide.
Uthumela umkhokeli kodwa ke kufuneka nimamkele lo mkhokeli.
You've got to believe it.
Yabona? Kufuneka nimkholelwe.
You've got to go the way he said.
Kufuneka nihambe ngendlela ayithethayo.
If you get into a wilderness and your guide says we go this way and yet you think you go that way, you're going to come up lost.
Ukuba ungena enhlango aze athi umkhokeli wakho sihamba ngalendlela uze ucinge ukuba ungahamba ngalandlela, uza kugqibela ngokulahleka.
Now when you God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guy.
Ngoko xa uThixo esithumela umkhokeli kuba asikhokele, kufuneka silandele lo mkhokeli.
No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subject to divide that. The guy is the only one.
Akunamsebenzi noba sicinga ntoni na, nento ebonakala ifanelekile nento ebubudenge. Asilungelanga kwahlula loo nto. Umahluli ngumkhokeli kuphela.
God in the Old Testament sent prophets. They were guides.
UThixo kuTestament endala wathumela abaprofeti babe ngabakhokeli.
Because the word of the Lord came to the prophet.
Ngokuba ilizwi lenkosi leza kumprofeti.
They were guides.
Babe ngabakhokeli.
They instructed the people as we had last night of Isaiah and Uzziah.
Babayalela abantu njengoko senzile phezulu ngo Isaiah no Uzziah.
They were instructed, and they instructed the people and guided them.
Mabayalelwe, maze babayalela abantu, babakhokela.
And now God has always sent his guides. He's always never been without a guide.
Kwaye ngoku uThixo ubesoloko ethumela abakhokeli bakhe. Akazanga nakanye angabi nayo umkhokeli.
All through the ages, God's always had somebody that represented him on this earth. In all ages.
Kuzo zonke izigaba, uThixo ubesoloko enomuntu omeleyo kweli hlabathi. Kuzo zonke izigaba.
Now sometimes they get off the guy, off the beam, as we call it.
Ngoku ngamanye amaxesha bayemka kumkhokeli baphuma elitheni njengoko sitshoyo.
When Jesus is here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, you blind guides?
Eni kwenu uYesu wayelapha emhlabeni anikhumbuli ukuba uYesu wathi kubaFarisi, bakhokeli ndini bazimfama?
Blind guides, blind to spiritual things.
Bakhokeli abazimfama abamfamekileyo kwizinto zasemoyeni, yabona?
Now they were supposed to be guides. Guides to the people. Guiding the people to salvation.
Ngoku kwakufanele ukuba bangabakhokeli. Abakhokeli ebantwini. bekhokelela abantu elusindisweni.
But Jesus said, you're blind.
Kodwa uYesu wathi nizimfama.
And he said, let him alone. For if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?
Wakhona wathi bayekeni kuba uba imfama ikhokela imfama. Azikwayela emadini zombini.
Blind guy.
Bakhokela bazimfama.
Oh, how the world has been contaminated with that. Blind guiding.
Oh, indlela ihlabathi elingcoliswe ngayo yilonto. Ukhokela olumfama ekuleyo.
He doesn't want you to rely on your own understanding.
Akafuni ukuba wayame ngokuqonda kwakho.
God does not want you to rely on your understanding or your thoughts or any man-made thoughts.
UThixo akafuni ukuba wayame ngokwakho ukuqonda okanye ingcinga zakho okanye naziphina ingcinga ezenziwe ngumntu.
God sends a guide and God wants you to remember that that's his appointed guide.
UThixo uthumela umkhokeli kwaye uThixo ufuna ukuba ukhumbule ukuba lo ngumkhokeli wakhe onyuliweyo.
And we must remember him.
Kwaye kufuneka simkhumbule.
Here it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father and he'll send you another comforter.
Apha ithi uYesu wathi andiyukunishiya nizinkedama kodwa ndiyakumthandaza uba uyaye uya kunithumela omnye umthetheleli.
And this comforter when he was to come was to guide us to all truth.
Kwakhona lo mthetheleli xa efika wayeya kusikhokelela kuyo yonke inyaniso.
And the word of God is the truth.
Kwaye ilizwi likaThixo liyinyaniso.
And the word is Christ.
Yaye ilizwi linguKristu.
I am the way, the truth, and the life.
Ndim indlela inyaniso nobomi.
He is the word.
Ulilizwi.
In the beginning was the word. The word is with God. The word was God.
Ekuqalekeni ubekho ulizwi. Ulizwi wayekuThixo. Ulizwi wayenguThixo.
And the word was made flesh and dwelt among us.
Ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu.
Then if we follow the real true guide, the Holy Spirit.
Ngoko ke ukuba silandela umkhokeli wenyaniso ngenene, umoya oyingcwele.
He was to tell us what he had seen, what he had heard, and he was to show us things that is to come.
Wayeya kusixelela izinto awazibonayo, izinto awazivayo, kwakhona wayeya kusibonisa izinto ezizayo.
Amen. There you are.
Amen. Nanso ke.
He is going to show you things to come.
Uya kunibonisa izinto ezizayo.
And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven?
Kwakhona xa amabandla namhlanje ekukhaba oko, singalindela kanjani ukuya ezulwini?
When the Holy Spirit was sent to us for a guide.
Ani kwenu umoya oyingcwele wathunyelwa ukuthi kuba ngumkhokeli.
We'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us when the Holy Spirit was given to us to guide us.
Siyakuthabatha iCardinal ethile, iBishop ethile, umveleli jikelele othile okanye umuntu ofana naye uba sikhokele. Ngethuba umoya oyingcwele sawunikwayo ukuba usikhokele.
And the Holy Spirit always speaks of the word.
Kwaye umoya oyingcwele usoloko uthetha ngelizwi.
I've got many things to tell you. You cannot understand it now. But when he comes, he'll guide you to it.
Ndinezinto ezininzi zokunixelela. Aninako ukuzithwala ngoku. Kodwa xa efika uya kunikhokelela kuyo.
That's the reason of the coming of the seal.
Eso ke sisizathu sokuza kwamatywina.
At the finishing of the seventh seal, the mystery of God should be finished.
Ekupheleni kwetywina lesixhenxe, imfihlakalo kaThixo iya kube igqityiwe.
To know who God is, what he is, how he lives, his nature, his being.
Ukwazi ukuba uThixo ngubani na? Uyintoni na? Uphila njani na? Indalo yakhe, ubumi bakhe. Kufanele ukuba nonke nibe nilapha ngoko. Niyabona?
Bring us into the full stature of sons and daughters of God.
Siziswe kwimo epheleleyo yonyana nentombi zikaThixo.
Church that's washed in the blood of Christ.
Ibandla elihlanjwe egazini likaKristu.
That's bought without money. It's paid for by the blood of Jesus Christ.
Elithengwe ngaphandle kwemali, elihlawulelwe ngegazi lika Jesu Kristu.
Now, here we are, a guide, and he is God's provided guide.
Ngoku nakuke umkhokeli, kwaye ungumkhokeli okubonelelwe ngaye nguThixo.
Now we're going to a wilderness, and we're on a road somewhere, and we can't get along without this guy.
Ngoku sithutya intlango kwaye sendleleni yethu eya kwindawo ethile Kwaye asinako kuhamba ngaphandle kwalo mkhokeli.
And dare anybody who try to substitute any other guy.
Kwaye makungaze kube khona banina ozama ukumisa ngomnye umkhokeli.
If you do, he'll take you off the line.
Ukuba wenza loo nto uya kunikhupha ngaphandle endleleni.
This guy knows the way.
Lo mkhokeli uyayazi indlela.
He knows every inch of the way.
Wazi nayiphi na i-inchi yendlela.
He knows every thought that's in your heart.
Wazi nayiphi na ingcinga esentliziyweni yakho.
He knows everybody's here.
Wazi wonke umntu olapha.
He knows who you are and what you've done and all about you.
Uyakwazi ukuba ungubani na nento oyenzileyo. Wazi konke ngawe.
God. The Holy Spirit.
Ungumkhokeli kaThixo, umoya oyingcwele.
And will reveal things to you. And will tell things that he's heard. Can repeat your words right back and say what you said.
Kwaye uyakunityhilela izinto. Kwaye uyakuxela izinto athe waziva. Angawaphinda amazwi akho ukubheka emva athethe kanye into oyithethileyo. Amen.
Tell you what you've been, what you've got, where you're going.
Akuxelele into obuyiyo, into onayo, apho uyakhona.
A guy, the correct guy.
Umkhokeli onguye.
And he will guide you to all truth and his word is the truth.
Kwaye uyakunikhokela kuyo yonke inyaniso, kwaye ilizwi lakhe liyinyaniso.
Now the Holy Spirit will never make say amen to some kind of a man-made creed.
Ngoku umoya ongcwele asokuze enze athi amen kuhlobo oluthile lwenkolo eyenziwe ngumntu.
He will only punctuate the word of God with amen. Because it's so.
Uyakuchaphazela kuphela ilizwi likaThixo ngoamen ngokuba linjalo.
The Holy Spirit will not lead you any other way.
Umoya ongcwele akasokuze akukhokelele kwenye indlela.
Now the strange thing is that all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us.
Ngoku into emangalisayo yile kukuba thina sonke onke amahlelo ethu amakhulu nezinto ezinjalo sibanga kuba ngabanye sikhokelwa ngumoya ongcwele. Kube kukho umahluko ongako kuba mkhulu njengokuba unjalo kwimini nobusuku ukuthi sonke.
But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit when Ananias baptized him.
Kodwa xeni kwenu uPaulos la mfarasi mncinane wafumana umoya ongcwele xa uHananiya wambhaptizayo.
And he went into Arabia and studied for 3 years, come back and never consulted the church about anything. For 14 years.
Waza waye Arabia wafunda iminyaka mitatu wabuya. Waza akabuya acebisana nebandla nangeyiphina into kangaka iminyaka elishumi elinesine.
And when he came and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in doctrine.
Wathi akubuya wadibana uPetros, intloko yebandla laseJerusalem, babedibana ngqo kwimfundiso.
Wow! The same Holy Spirit. Amen.
Ngoba ngumoya oyingcwele omnye.
Where Peter baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same. Well, anybody can.
Apo Petros wabhaptiza igameni likaYesu Kristu, noPaulos wenza kwa into enye ngaphandle kokuxelwa ngumntu.
Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth, Paul did the same thing without consulting the church because it was the same guy.
Apo Petros wafunza ubhaptizo lomoya oyingcwele nongcwaliso njalo njalo, noPaulos wenza kwa loo nto inye ngaphandle kokucebisana nebandla ngoba yayikwa ngumkhokeli omnye.
And how can we be today when people deny these truths?
Ngoko ke singanjani namhlanje xa abantu bezikhanyela ezinyaniso?
When Peter talked what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine because he had the same guy.
Xeni kwenu uPetros wafundisa oko wakwenzayo malunga nendlela ibandla elaliza kumiswa ngocwangco ngayo, noPaulos wayekwanalo mfundiso inye ngoba babe nomkhokeli omnye.
The guy isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west.
Umkhokeli akazikubhekisa omnye ngapha, omnye amse ngapha, athumele omnye empuma, omnye amthumele entshona.
He's going to keep you together.
Uza kunigcina nikunye.
And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one.
Kwaye ukuba nje siyakuvumela umoya ongcwele ukuba usigcine sikunye, siyakubabanye.
If we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth.
Ukuba nje asimvumele uSathane asitsalele ngaphandle kwindlela engalunganga, siya kuba nhliziyonye, ngqondonye, moya mnye, ngamoya mnye, umoya oyingcwele, umkhokeli kaThixo, oya kusikhokela kuyo yonke inyaniso, injalo loo nto.
But you got to follow your guide. Yes, sir.
Kodwa kufuneka ulandele umkhokeli wakho, ewe mhlekazi.
Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man.
Khangela uNicodemo, wayeswele umkhokeli, kanti wayeyindoda elumkileyo.
He was a teacher. About 80 years old.
Waye ngumfundisi malunga neminyaka engamashumi asibhozo obudala.
He was of the Pharisees or the Sanhedrin courts, the council, ministerial association.
Waye ngowabafarisi okanye webhotwe iSanhedrin, ibhunga, womanyano lwabefundisi.
He is one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it.
Waye ngomnye wamadoda abo amakhulu, umfundisi kwaIsrayeli, igcisa kuloo nto.
Think a master teacher.
Cinga igcisa lomfundisi.
Yes, he knows the laws. But when it comes to being born again, he needed a guide.
Ewe, wayeyazi imithetho. Kodwa kwakufikela ekuzalweni ngokutsha, wayeswele umkhokeli.
He was hungry for it.
Wayelambele loo nto.
He knows there had to be something different.
Wayesazi uba kufanele ukuba kubekho into eyohlukileyo.
His expression to Christ that night proved it.
Intetho yakhe kuKristu ngoba busuku yaphuhlisa loo nto.
It proved also the feeling of the rest of them. But none of them had the very audacity that he had.
Kwakhona yaphuhlisa oku indlela ababeziva ngayo bebonke. Kodwa kuzange kubekho namnye kubo wabanobo nobo burhoti wayenabo. Akukho namnye kubo wayenokuza apho phezulu enze le nto wayenzayo. Uyazi abantu bayamgweba uNikodimo ngokuza ngobusuku. Wafika apho, wafika. Ndiyazi uba abanye abantu basoze baqalise nokuqalisa kusemini okanye ebusuku.
And he needed a guide.
Kodwa yena wafika apho kwaye wayeswele umkhokeli.
And he said, Master, we from the Sanhedrin court, we know that your teacher come from God.
Waza wathi, mfundisi thina kwibhotwe leSanhedrin. Siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo wena.
Why did he know it?
Kwakutheni ukuze ayazi loo nto?
He was a vindicated.
Wayengqinelwe.
See, he wanted to know what this new birth meant.
Yabona wayefuna ukwazi ukuba oluzalo ngokutsha luthetha ntoni na.
And he went to the right one. Because God had vindicated that this was his guide. Amen. Jesus.
Waza wayangqoko olungileyo kuba uThixo wayengqinile ukuba lo ngumkhokeli wakhe, uYesu.
Look what he said. Master, we know that our teacher comes from God, because no man can do the things that you do as God did.
Khangela into ayithethayo umfundisi, siyazi ukuba ngumfundisi ovela kuThixo wena, kuba akukho umntu unokuzenza izinto ozenzayo uThixo engenaye.
It was a vindication there. That there was a living God inside of him.
Yayikungqinelwa oko kokuba kwakukho uThixo ophilayo ngaphakathi kwakhe.
What he testified. Not me that doeth the works. It's my Father that dwelleth in me.
Into awayingqinayo. Asindim oyenzayo imisebenzi. Ngubawo ohleli ngaphakathi kum.
Really, I say to you, the Son can do nothing in himself. But what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise.
Inene ndithi kuni unyana akanakwenza nto ngokwakhe. Kuphela koko abona uyisekwenza unyana akwenzayo.
The Father worketh and I worketh hitherto.
Uba uyasebenza nami ndiyasebenza kude kube ngoku.
In other words, God showed him what to do and he went and just acted it out.
Kamanye amazwi uThixo wayembonisa into amakayenze aze ahambe enze loo nto.
He didn't do anything until God told him to do it. Amen.
Akazange enze nto de uThixo abe umxelele ukuba ayenze. Amen.
That's the real frank facts of it.
Ezo ke zinyaniso eziphandle ngaloo nto.
If we just move and wait till the Spirit moved us to do it. That's it.
Ukuba nje besinokuhamba silinde de umoya usiqhubele ukuba siyenze into. Nantso ke.
And then be so completely lost in Christ that he don't have to shove you around like he does me.
Kwaye sizilahlele ngeyona ndlela kuKristu kangangoba angasityhaleli ngapha nangapha njengoba esenza kum.
But the first little nod of his head, you're ready and nothing's going to stop you. Because you know that it's the will of God.
Kodwa nje ukunqwala okuncinane kokuqala kwenhloko yakhe ulungele kwaye akukhonto iza kunqanda kuba uyazi kuba leyo intando kaThixo.
He needed a guide.
Wayefuna umkhokeli.
He was a vindicated guide.
Wayengumkhokeli ongqinelweyo.
He could be led by this guide because he knew this guide was inspired of God.
Wayenokukhokelwa ngulo mkhokeli kuba wayesazi kuba lo mkhokeli wayephefumlelwe nguThixo.
He knew that the traditions that he had served. Maybe it was the Pharisees, Sadducees, and whatever more.
Wayesazi ukuba izithethe awayezikhonzile, mhlawumbi ngabaFarisi, abaSadducees kwakhona nongaphezu koko.
He served those creeds all along and seen nothing happen.
Wayezikhonzile ezo nkolo ngalo lonke ithuba waze akabona nto yenzekayo.
But here comes a man on the scene saying that he is a promised Messiah of the Bible. Bible.
Kodwa apha kuvela indoda isithi ngumesiya wedinga weBhayibheli.
Then he turns around and does the very works of God.
Ngoko uyaguquka enze kwa imisebenzi kaThixo.
Jesus said, if I don't do the works of my Father, then don't believe me.
UYesu wathi uba ndenze imisebenzi kaBawo musani kundikholelwa.
But if you can't believe me, be the very works that I do, for they testify.
Kodwa ukuba ndikholelwa ikholelweni imisebenzi endiyenzayo ngokuba ingqina ngam.
Then no one in Nicodemus could say, Master, we know you're a teacher come from God, for no man can do the things that you do without God being with him.
Ngoko akumangalisi uba uNikodimu wathi, mfundisi siyazi uba ungumfundisi ovela kuThixo wena, ngokuba ukho umuntu unokuzenza izinto ozenzayo uThixo engenayo.
See, he needed a guide, though he was a master of the things.
Yabona, wayeswele umkhokeli nangona wayeligcisa kuloo nto.
He was a master of his church.
Wayengumfundisi webandla lakhe.
He had dignity, and he had prominent places, and he was a great man.
Wayenesidima, kwaye wayenendawo ezibalulekileyo, kwaye wayeyindoda enkulu.
No doubt respect from all the people to the country.
Ngaphandle kwamathandabuzo wayehlonelwe ngabantu bonke belizwe.
But when it comes to being born again, he needed a guide.
Kodwa xa kusiziwa ekuzalweni ngokutsha wayeswele umkhokeli.
So do we. We needed a guide.
Nathi ke sinjalo, ewe, sasiswele umkhokeli.
Cornelius. He was a great man, an honorable man.
UKorneli wayeyindoda ebalulekileyo, indoda ehloniphekileyo.
He built churches.
Wakha icawe.
He respected the Jews because he knew that their religion was right.
Wayewahloniphile amaYuda kuba wayesazi uba unqulo lwawo luyinene.
And he paid alms. And he prayed every day.
Kwaye wayehlawula amalizo, wayethandaza yonke imihla.
But when the Holy Ghost comes, something had been added to the church. He needed a guide.
Kodwa wathi akufika uMoya oNgcwele. Kwakho into engezelelwayo ebandleni waswela umkhokeli.
God sent the Holy Ghost.
UThixo wamthumela uMoya oNgcwele.
He sent the person Peter.
Wamthumela ngomntu onguPetros.
For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him.
Kodwa akubona ukuba uPetros sawathetha lamazwi uMoya oNgcwele wamhlela.
God used the guide to Peter.
UThixo wasebenza umkhokeli ngoPetros.
He used it because he guided Cornelius to the right way.
Wamsebenzisa ngoba wakhokela uCornelius kwindlela elungileyo.
And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles.
Kwakhona akubona uba usathetha uMoya oNgcwele wehla phezu kwentlanga.
Then he said, can a man forbid water that these should not be baptized?
Waze wathi ngaba ukho umuntu onokwathintela amanzi ukuba aba bangabhaptizwa.
See, still the guide speaking. Not Peter.
Yabona, isengumkhokeli othethayo. Ingenguye uPetros.
Because as a bunch of Jews or Gentiles, unclean, dirty to him.
Ngokuba elo eliqela lamaYuda okanye intlanga zingahlambulukanga zingcolile kuye.
And he didn't even want to go, but the guide said, I'm sending you.
Kwaye wayengafuni nokuya kodwa umkhokeli wathi ndiyakuthuma.
You do things that you don't think you would do. When the guide gets completely controlled. When you let him guide you.
Wenza izinto obongacingi ukuba unokuzenza xa umkhokele thabatha ulawulo olupheleleyo xa umvumela ukuba ukukhokele.
Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit.
Oh, indlela engumangaliso ngayo ukukhokelwa ngumoya oyingcwele.
He is the guide.
Nguye umkhokele.
All right.
Kulungile.
He spoke to Peter and told him what he must do.
Wathetha noPetros wamxelela into amakayenze.
Then when they all received the Holy Ghost, he said, we can't forbid water. Seeing these as received the Holy Ghost like we did at the beginning.
Kwaze xa bonke bathi bamkela uMoya oNgcwele wathi asinakwathintela amanzi sibona nje ukuba nabo bamkele uMoya oNgcwele njengathi ekuqalekeni.
And they baptized him in the name of the Lord Jesus.
Baze bababhaptiza egameni lenkosi uYesu.
Now, who led him to do that?
Ngoku kubani lo wamkhokelela kube nenze loo nto?
The guide that was in him.
Kumkhokeli wayekuye.
Didn't Jesus tell him, take no thought what you're going to say?
Akazange uYesu abaxelele, musani ukucinga ngeni yakukuthetha.
Because it's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen.
Ngokuba inini abathethayo, kuba ohleli ngaphakathi kuni, nguye othethayo. Amen.
The eunuch coming down from Jerusalem.
Ithenwa lisihla lisuka eJerusalem.
And God had a guide in the world at that time, the Holy Ghost.
Kwaye uThixo wayenomkhokeli elizweni ngelo xesha, uMoya oNgcwele.
And he had a man down there that's filled with this guide.
Yaye wayenendoda ezantsi phaya eyayizaliswe ngulo mkhokeli.
He wasn't even a preacher, he was kind of a deacon like.
Yayingenguye kwa umshumayeli, yayiluhlobo oluthile lomdikoni.
And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir. Great joy was in the city.
Kwaye wayesezantsi phaya ephilisa abagulayo ekhupha idemoni esenza imvuselelo enkulu. kwakho uvuyo olukhulu esixekweni.
He had hundreds of people gathered around him.
Wayenamakhulu abantu ababehlanganisene kuye.
And the guide said, it's far enough, let's go back this way.
Waze wathi umkhokeli uhambe ngokwaneleyo masibuyele umva ngapha.
He didn't dispute with his guide.
Akazange aphikisane nomkhokeli wakhe.
Don't never dispute your guide's word. Follow
him. Ungaze uliphikise elizwi lomkhokeli wakho, landela yena.
They don't you come up lost.
That's right.
Uba uyenzi lonto uza kulahleka.
And remember, when you leave him, you're on your own.
Kwaye khumbula, xa umshiya uhamba wedwa.
So we want to keep close to the guy.
Koke sifuna ukuhlala sikufutshane nomkhokeli.
On the road. He said, leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody.
Ngoke endleleni wathi lishiye liqela ngoku Philip. Uhambe uye enhlango apho kungekho umuntu khona.
But I'm sending you out there and there'll be somebody when I get you out there.
Kodwa ndikuthumela phaya phandle kwaye kuya kubakho umuntu othile xa ndikukhuphele phaya phandle.
Here come a lonesome eunuch. He's a great man to the queen down in Ethiopia.
Nawu kusiza ithenwa elilodwa. Lalindoda enkulu kukumkanikazi ezantsi Ethiopia.
So he was coming down right reading the book of Isaiah.
Ngoko lalisihla lilesa incwadi kaIsaya.
And the guide said, go near the chariot.
Waze wathi umkhokeli sondela ngakwinqwelo yamahashi yokulwa.
And he said, does thou understand what you read?
Waze wathi uyayiqonda na into oyilesayo.
He said, how can I understand when there's no man to guide me?
Lathi ndinganako njani na kungekho umntu undikhokelayo nje.
All
right. Oh, bet.
But Philip had the guide. Amen.
Kodwa uPhilip wayenomkhokeli. Amen.
And he started from the same scripture as preached to him Christ.
Waza waqala kwakweso sibhalo washumayela uChristu kulo.
God.
Amen. Umkhokeli.
Not telling some creed, he told him about the guide. Christ.
Akazange alixele ngankolo ithile, walixela ngomkhokeli uChristu.
And he baptized him out there in some water.
Waza walibhaptiza apho phandle kumanzi athile.
Sure was.
Ngokuqinisekileyo kwakunjalo.
Oh, how I like that.
Oh, indlela endiyithanda ngayo loo nto.
When Israel left Egypt for the promised land in Exodus 13:21.
Xa nikwena uIsrayeli washiya iYiputa esingakwilizwe ledinga. KuExodus ahlukwe shumene sithathu iverse yamashumabina nine.
God knows that they had never traveled that way before.
UThixo wayesazi ukuba abazange bahambe ngalandlela ngaphambili.
It's only 40 miles. But yet they needed something to go with them.
Yayingamashumi nje amane emayile. Kodwa babeswele into eyayiza kuhamba nabo.
They lose their way.
Babeya kulahleka.
So God sent him a guide.
Ngoko ke yena uThixo wabathumela umkhokeli.
Exodus 13:21. Something like this.
Exodus ahloshumene sithathu verse 1:29 into enjengale.
I send my angel before you, the pillar of fire, to keep you in the way, to guide him to this promised land.
Ngithumela isithunywa sami phambi kwenu, insika yomlilo, unigcina nisendleleni, ubakhokela ukuya kweli lizwe ledinga.
And the children of Israel followed that guide.
Amen.
The pillar of fire. Right?
Kwaye abantwana bakaIsrayeli balandela lo mkhokeli intsika yomlilo ebusuku ilifu emini.
When it stopped, they stopped.
Ukuma kwayo nabo bema.
When it journeyed, they journeyed.
Ayithe ahamba nabo bahamba.
And when he got close to the land and it wasn't fit to go over, he led them back into the wilderness again.
Waze wathi akubasondeza kufutshane nelizwe baye babengakulungelanga ukuwelela kulo. Waba khokela emva enhlango kwakhona.
He wouldn't go with them.
Wayengenako ukuhamba nabo.
That's what is the church today.
Yilento liyo ibandla namhlanje.
No doubt, but what the long suffering of God today like it was the days of Noah.
Ngaphandle kwamathandabuzo, koko kukuzeka kade umsindo ukaThixo namhlanje, njengoko kwakunjalo ngemihla kaNoa.
The church had done been gone if it just corrected and set in order.
Ibandla ngeke kukudala lemkayo. Ubanje lalilungisile lasimisa ngendlela.
But he has to lead us around and around and around.
Kodwa kufanele kuba sikhokele sijikele ngapha nangapha nangapha.
Little of Israel know when they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down. They got the victory.
Wayengazi uIsrayeli xa nikweni babekhwaza bakubona amajonesi ayiphutha afileyo. Amahashe yeleyo inqwelo zokulwa zikaFaro zijongise amavili phezulu. Babefumene uloyiso.
Moses in the spirit, singing in the spirit. Miriam dancing in the spirit.
UMoses esemoyeni, evuma esemoyeni. UMiriam exhensa esemoyeni.
And the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing. They were only a few days from milk and honey.
Nentombi zikaIsrayeli zibaleka zinyuka sihla udonga lolwandle, zikhwaza, zixhensa. Babenenzunje ezimbalo bafike kubisi nobuzi.
Little they know, 40 years away. Because they began to grumble against God and the guide.
Babengazi ukuba kuyiminyaka engamashumi amane ukuba kude kuba baqala ukukhalazela uThixo nomkhokeli.
And we find ourselves the same way.
Kwaye sifumana sikumeko ekwanjalo.
I go to Shreveport after here.
Ndiya eShreveport emva kokuba lapha.
And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. On Thanksgiving Day.
Kwaye umoya ongcwele wehla ngumhla wokubulela kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo eLouisiana ngumhla wokubulela.
How the churches fell since that time.
Indlela ibandla lithela wangayo ukususela ngelo xesha.
Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church?
Uyaqaphela ukuba ibandla lamaKatolika laseRoma ekuqaleni kwalo lalilibandla lomoya.
That's the truth. That's right.
Inyaniso leyo. Loo nto injalo.
It was a Pentecostal church.
Yayilibandla lomoya.
But the starchy dignitaries began to get in and change the scriptures of God to their traditions.
Kodwa izikhakhamela ezinenkani zaqala ungena zaguqula izibhalo zikaThixo zazisa kwizithethe zazo.
Add to it dogmas. And so forth.
Zongeza kulo imigaqo yenkolo njalo njalo.
Look what they got now. Not a speck of scripture in any of them.
Waye khangela into abanayo ngoku akukhona esunzwana lesibhalo kuyona iphina.
They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost.
Basebenzisa enye into endaweni yenye into iqhakazele sonke endaweni yomoya oyingcwele.
They substituted sprinkling for immersing.
Basebenzisa ukufefa endaweni yokutywilisela.
They substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ.
Basebenzisa uyisenyana nomoya oyingcwele endaweni yenkosi uYesu Christ.
They substituted all these great articles of God that was laid down to us and far, far away. Way away from the scriptural doctrine.
Sela ezinye izinto endaweni yazo zonke eziseko zikhulu zikaThixo zazibekwe phambi kwethu. Kwaye bakude kakhulu, bakude kakhulu kwimfundiso yesibhalo.
And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago.
Kwaye umoya wawa eLouisiana kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo.
And if it stands another 200 years, it'll be farther away than a Catholic church is.
Kwaye ukuba ithe yahlala eminye iminyaka engamakhulu amabini iyaba kwimeko yembi kunebandla lamaKatolika.
And it keeps falling the way it has these past 50 years. Because they're just adding to it all the time.
Ukuba ithe yahlala isiwa ngohlobo ethe yawangalo kule minyaka engamashumi amahlanu idluleyo ngokuba bayongeza nje kuyo ngalo lonke ixesha ngokuzingisileyo.
The old-fashioned preachers is gone.
Abashumayeli bohlobo lakudala abasekho.
The street meetings you never hear of one.
Imihlangano yasestratweni akusevana ngomnye.
All the thing we got's a bunch of Hollywood attitude.
Into nje sinayo liqela lobuneuneu baseHollywood bongezelelwe kuyo.
Bobbed haired women wearing shorts painted up. Everything else calling themselves Christians.
Abafazi abanqotla inwele benxiba ibhlukwe ezifutshane beziqabile kwanayo yonke into bezibiza ngokuba ngamaKristu.
Some little Ricky with a guitar running down the place and woman with a dress on so tight like a skin wiener with the skin on the outside almost.
Urikotile umncinane nekitala ebaleka esihlayinyuka esithubeni nabafazi benelokho ezithenca ngendlela engathethekiyo njengewini ehlinziweyo nonofele lungaphandle phansi.
Shaking around up on the platform. Run up down the platform dancing with earbobs hanging down.
Bengcancazela bonke eqongeni bebaleka benyuka besihla iqonga bexhensa benamacici amakhulu ajingayo.
One of these new lady of the land haircuts. Then call itself Christian.
Nolunye olungizonwelo apha olutsha lwenenekazi lwelize ize isibize ngokuba ubuKristu.
What we need is an old-fashioned God-sent scolding religion that will scold that word that's out of the church.
Into esiswele yona lunqulo lwakudala oluvela kuThixo olubuqulayo oluya kubuqa obo buhlabathi buphume ebandleni.
We need to come back to the Holy Ghost and fire. Back to the thing that burns up the ghost.
Siswele ukubuyela emva kumoya oyingcwele nomlilo emva kwinto etshisela ngaphandle inkunkuma.
Bring the old-fashioned preaching back. Make heaven high and hell hop. Gun barrel straight.
Ebuyisela intshumayelo yakudala yenze izulu iphakame isoko sibe shushu. Umpopo wompoluke.
We need that kind of preaching.
Siswela lo hlobo lentshumayelo.
But you do it today, you're a congregational boat you out.
Kodwa yenze nje namhlanje ibandla lakho la kukhabela ngaphandle.
Sometimes good preachers are led astray by their congregations.
Right.
Amanye amaxesha abashumayela abalungileyo balahlekiswa ngamabandla abo.
That's the reason I have no denomination.
Naso isizathu sokuba ndingabi nahlelo.
I have one headquarters that's from heaven.
Ndinekomkhulu elinye lelo lisuka ezulwini.
Wherever he sends out, I go.
Naphina apho andithuma khona ndiyakuya.
Whatever he says, I say.
Ayithethayo ndiyayithetha.
We don't know denomination.
Asifuni hlelo.
This church ever talk about denomination, you lost your pastor right then.
Ukuba ilibandla likhe lathetha ngehlelo nilahle kwelo umfundisi wenu kanye ngelo xesha.
I wouldn't hang around in that one 5 minutes.
Andinakuze ndihlale kulo nangemizuzu nje emihlanu eminye.
Every church that ever not denominated went to the seed.
Naliphi na ibandla lakhe lazenza ihlelo laya embewini.
And tell me one that didn't and tell me one ever rose again.
Waye ndixele ngalo libe linye elingenzanga njalo. Ndixele ngalo libe linye elakhe laphinda lavuka kwakhona.
The Holy Spirit sent to lead the church, not some a group of men.
Umoya ongcwele uthunyelelwe ukuba khokele ibandla. Hayi iqela lamadoda athile.
The Holy Spirit is all wisdom.
Umoya ongcwele ububulumko bonke.
Man gets starchy indifferent. That's
true. Umuntu uba ngonenkani angakhathali.
God told him he'd send him a guide, he'd lead him the way.
Uthi kwabaxela ukuba uya kubathumela umkhokeli wayeya kubakhokela endleleni.
And as long as they follow that pillar of fire, it was all right.
Waye ukuba nje bathe balandla lo ntsika yomlilo babelungile.
He led him up to the promised land gate. And then that's as far as he is to go.
Wabakhokela phezulu kwisango lelizwe ledinga. Kwaye wahamba waphela apho yena.
And Joshua, that great warrior.
Waza uJoshua elajoni likhulu.
Remember the day that he told him, sanctify yourself. The third day God's going to open up Jordan down here and we're going across.
Kumbula imina obaxelelayo. Singwaliseni kwinsuku ezintathu uThixo uza kuvula iJordan ezantsi apha kwaye sakuwela.
Watch what he said. I like this in the scripture.
Kwaukuqaphela into ayithethayo. Ngiyayithanda le nto esibhalweni.
He said, stay close behind the ark. Or you've not passed this way before.
Wathi hlalani kufutshane emva kwetyeya kuba nihambanga ngalendlela ngaphambili.
What was the R? The word.
Yayintoni tyeya? Lilizwi.
Don't travel your denominational routes now. Stay right behind the word because you haven't passed this way before.
Musa uhamba indlela zakho zehlelo ngoku. Hlala kanye emva kwelizwi ngoba kuzanga udlule ngalendlela ngaphambili.
Brother, there was a time that the Christian church ought to examine itself as right now.
Waye mzalwana ukuba kwakhe kwakho ixesha apho ibandla lobuKristu kufanele lizixilonge ngalo kungoku kanye.
We're right now where this great meeting is going on in Rome right now.
Silapha ngoku kanye apho lanhlanganiso inkulu iqhubekayo eRoma kanye ngoku.
Differences are being made.
Iyantlukano ziyenziwa.
The confederation of churches when all these denominations are confederated together to form the image of the beast. Just exactly what the Bible says.
Umanyano lwamabandla xa onke lamahlelo amanyeneyo ukuze enze umfanekiso werhamnqa kanye lento iBhayibhile ithethayo.
And you know what we said this morning in the messages?
Kwakhona niyakwazi sikuthethileyo kusasa nje kwimiyalezo.
And here we are right, everything right at the door, and people still falling at your creed.
Kwaye naku silapha kanye into yonke isemnyango. Babe abantu besalandelana nomgaqo wemfundiso.
You better stay behind the word.
Kungcono uhlale emva kwelizwi.
The word will lead you across because the word is Christ and Christ is the God and God is the Holy Ghost.
Ilizwi lawukhokela ngaphesha ngoba ilizwi linguKristu kwaye uKristu nguThixo kwaye uThixo ngumoya oyingcwele.
Stay behind the word. Oh yes sir.
Hlalana emva kwelizwi. Oh ewe mhlekazi.
Stay with that God.
Hlala nalo umkhokeli.
Stay right behind it.
Hlala kanye emva kwalo.
Don't get in front of it. You stay behind it.
Sukuba ngaphambi kwalo. Hlala emva kwalo wena.
Let it lead you, don't you lead it.
Livumele likukhokele, Musa ukulikhokela.
You let it go.
Livumele lihambe.
Joshua said, now you've never passed this way before. You know nothing about the road.
UJoshua wathi ngokwana hambanga ngalendlela ngaphambili. Akukho nto niyaziyo ngalendlela.
That's the trouble today.
Nanso inkathazo namhlanje.
You don't need no guide to guide you down the Broadway.
Awuswele umkhokeli kuba ukukhokelele ezantsi kwindlela ebanzi.
Oh, you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin.
Oh, uzazonga indlela ezimxina nayo yonke into. Uyayazi yonke indlela yesonweni.
There's no, yo, you've been around a long time.
Akukho okudala ukhona ithuba elide kakhulu.
There's no need to somebody trying to tell you about that. You know all the shortcuts.
Akukho mfuneko yamntu uzama ukuxela ngalonto. Uzazi zonke izinqunqayo.
That's right. Ever seen, you know all about it.
Kunjalo sono ngasinye wazi konke ngaso.
Nobody has to tell you how to steal. You know that.
Akukho umuntu ufanele ukuba ukuxele ukuba kubiwa njani na. Lonto uyayazi.
Nobody has to tell you how to curse. You know that.
Akho umuntu ufanele kuba ukuxele kuba kuthukwa njani na. Londo uyayazi.
Nobody has to tell you how to do these evil things because it's posted on every tree everywhere.
Akho umuntu ufanele kuba ukuxele kuba izinto zibizenzwa njani na. Kuba zanekwe kwonke umuntu kuyo yonke indawo.
But remember, you people that's Christians, you've crossed over. You're into another land.
Kodwa khumbulani, nina bantu bangamaKristu niwelele ngaphesheya. Ningene kwelinye ilizwe.
You're born again.
Nizelwe ngokutsha.
You're in the land of heavenly land.
Nikwelo lizwe, ilizwe lasezulwini.
You're in the promised land.
Nikwilizwe ledinga.
You can but you know your way around here. Oh my, yes.
Ningakhangela niyayazi indlela yenu apha obethu ewe.
You know what how to stand on a certain hand of cards.
Niyazi uku indlela yokuma kwesandla esithile samakhasi.
You know what the dice when it rolls, what it means, everything like that.
Niyazi by dice xa liqangeleka uba lithetha ukuthini na kwana yonke into efana leyo.
So when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God.
Kodwa xa kusizwa ekwazini ubungcwele nobulungisa namandla kaThixo.
And how the Holy Spirit operates and what it does. You better stay right behind the word of God.
Kwana endlela umoya ingcwele osebenza ngayo nento oyenzayo. Kungcono ubani ihlale kanye emva kwelizwi umkhokeli.
You've never passed this way before.
Yabona? Anihambanga le ndlela ngaphambili.
Well, you say I was a pretty smart man. I had 2 degrees in college.
Kuhle uthi ndiyindoda elumkileyo mpela ndandinezidanga ezibini ecollegeini.
You better forget it.
Kungcono ulibale ngaloo nto. Ewe mhlekazi.
I went to the seminary.
Ndingene ndapasa esikolweni sobufundisi.
You better forget it.
Kungcono ulibale ngaloo nto. Ewe.
You better stay behind the guy. Let him lead you.
Kungcono uhlale emva komkhokeli. Mvumele ukuba ukukhokele.
He knows the way you don't.
Uyayazi indlela wena uyazi.
You haven't passed this way before.
Akuhambanga ngale ndlela ngaphambili.
What do you say? They have.
Kulungile uthi bahambile.
See if they have.
Khangela uba bahambile na.
Jesus said those that pass this way, these signs will follow them.
UYesu wathi abambe ngalendlela imiqondiso iya kubalandela.
My name shall cast out devils. Speak with new tongues or take up serpents or drink anything.
Ngegama lam bayokhupha idemoni bathethe ngelwimi ezintsha okanye baphathe inyoka okanye basele izinto ezibulalayo aziyi kubenzakalisa.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Ukuba bathe babeka izandla kwabagulayo baza kuphila.
Most of them refuse it, deny it. Says not even inspired.
Abaninzi babo bayikhanyela beyiphika. Bathi ayiphefumlwanga nokuphefumlelwa.
They're not following the God. They're following a man-made creed.
Abalandeli mkhokeli. Balandela umgaqo wenkolo wenziwe ngumntu.
You better stay right behind the word because you haven't passed this way, you know.
Kungcono uhlale kanye emva kwelizwi kuba kuhambanga ngale ndlela. Uyazi.
But you're born again and you've been born in the holiness.
Kodwa uzelwe ngokutsha kwaye uzalelwe ebungcweleni.
You've not passed this way before.
Akuhambanga ngale ndlela ngaphambili.
If you pass this way, you have to come through holiness.
Ukuba uhamba ngale ndlela kufuneka ungene ngobungcwele.
Because it's a new land, a new life, a new people.
Ngoba lilizwe elitsha, ubomo obutsha, abantu abatsha.
You'll come to church and you hear somebody raise up our glory to God, hallelujah.
Uyawuza enkonzweni uve umuntu ephakamisa ukukhwaza. Uzuka kuThixo, hallelujah.
Like you'll say, my goodness, they never did that in my church. I'll get up and walk out.
Ngani uyakuthi, Nkosi yami azange bayenze loo nto ebandleni lami, ndiza kuphakama ndiphume.
Be careful.
Yabona, lumka.
Stay behind the word now. Let the guide lead you.
Hlala emva kwelizwi ngoku. Vumela umkhokela ukukhokela.
He will guide you to all truth and reveal these things I've talked to you about.
Uya kunikhokela kuyo yonke inyaniso kwaye uya kutyhila ezinto ndithethileyo ngazo kuni.
He will show you that. He'll tell you things that is to come. The true God.
Uya kunibonisa zona. Uya kunibonisa izinto ezizayo. Umkhokeli oyinyaniso.
Don't go to the bishop. Go to the God.
Musa uya kubishop. Yiya kumkhokeli.
Don't go to anyone but the God.
Musa uya nakubani na koko kumkhokeli.
He's the one that was sent to guide you.
Nguye owayethunyelelwe ukukhokela.
He's the one that'll do it.
Nguye uya kuyenza loo nto.
God has provided you a guide.
UThixo ukubonelela ngomkhokeli.
Take God's provided way.
Thabatha indlela ebonelelwe nguThixo.
The trouble of it is today that people come to the church and sit a few minutes. Something goes on if they're not used to.
Ingxaki ngaloo nto namhlanje. Kuba abantu beza enkonzweni bahlale nje imizuzu embalwa kubekho into eqhubekayo abangayiqhelanga.
I met a little woman from a cold farmer church. Just had prayer for her.
Ndibuke umfazi omncinane osuka kwibandla libanda elisesikweni ndiye ndamthandazela nje.
God's going to heal the little woman.
UThixo uza kumphilisa la mfazi mncinane.
She didn't understand this. She knows nothing about it.
Akakhange ayiqonde le nto. Akukho nto ebeyazi ngayo.
She came in, she said, she didn't know.
Ungenile wathi. Akazinto.
But I told her, come on and see me.
Kodwa nimxelele makaze kubonana nami.
She's kind of timid and backward. But the guy kept telling her, move on.
Ebe nokuphakuphaka obuthile kwaye esesemva kodwa umkhokeli uthe rhoqo emxelela. Hambela phambili.
She got it. That's it.
Uyifumene yoleyo.
See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things.
Yabona? Kungenxa yomoya oyingcwele osikhokelela kwezi zinto.
See, God has a provided way.
Yabona uThixo unendlela ekubonelelwe ngayo.
Did you ever, have you been noticing the wild geese going over?
Yeah.
The ducks going south?
Wake waqaphela amarhansi asendle ewela amadada esiya emazantsi.
Well, I remember that little old duck was born up down on a pond somewhere.
Kuhle ngokukhumbula eladada lidala lincinane lalizalwe phaya phezulu equleni kwindawo ethile.
He don't know east, north, west and south.
Alazi mpuma mantla ntshona namazantsi.
He knows none but that pond sitting up there in the mountains in Canada.
Akondo liyaziyo ngaphandle kwelaqula likhulu phezulu phaya ezintabeni eCanada.
He never was off that pond. But he was born a leader.
Azange liphume ngaphandle kweliyaqula. Kodwa lalizalelwe ukuba inkokeli.
That little Drake was born to be a leader.
La nkunzana incinane yedada yayizalelwe ukuba inkokeli.
And the first thing one night as the big snow comes across the top of the mountain.
Waya into yokuqala ngobunye ubusuku abakho ikhephu elikhulu eleza licanda incochwa izentaba.
What happens? That cold breeze comes down across the yard.
Kwenzeka ntoni la mpepho ibandayo yehla icanda emazantsi phaya.
I can imagine shivers and Manny, what does this mean?
Ndinomfanekiso walo lincancazela lisithi, Mama, ithetha uthini le nto?
He never felt that cold weather before.
Yabona alizange live la mozulu ibandayo ngaphambili.
He begins to notice around. He begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze. Ice coming on the pond.
Liqalisa ukujonga macala. Liqalisa ukuqwalasela kumphetho wequla. Kuyaqalisa ukukhenceza umkhenkce ufika phezulu kwequla.
He doesn't know, but all of a sudden he was born to be a guide to that herd of ducks.
Alazi kodwa ngesiquphe. Lalizalelwe ukuba ngumkhokeli kulamhlambo wamadada.
He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him.
Liyakutsibela kanye phakathi sazulu inselo qula xa ithe yamfikela.
You call it what I want to do. We call it inspiration. You can call it just instinct. Whatever it is.
Ungayibiza ngohlobo ofuna ukuyibiza ngalo. Siyibiza ngokuba imphefumulelo okanye ungayibiza ngokuba ithuku nje nokuba intoni na.
Jump right out in the middle of that pond. Stick that little honker up in the air and go honk honk. Honk honk.
Liyakuzakanye phandle sazulu inselo chibi liphakamisele la mlonyana mncinane emoyeni lihambe koko koko kwaye lonke idada likwelo qula liyakuza ngqokulo.
They know their leader. Just the way honks.
Ngoba ayayazi inkokeli yawo. Ayazi njengendlela ekhala ngayo.
If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle? Right.
Ukuba ixilongo linika isandla esingaqondakaliyo, kubani na oyiqhobela imfazwe? Kuhle.
Who can prepare himself for battle if the trumpet gives an uncertain sound?
Kubani na oyiqhobela imfazwe ukuba ixilongo likhupha isandla esingaqondakaliyo?
Well, if that little duck gives an uncertain honk, who's going to prepare himself for flight?
Kulungile. Uba eladada lincinane linika isikhalo esingacacanga. Kubani na oyo kuzilungiselela ukubhabha.
Duck will stick up his little bill out there and honk, 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 and every little duck will come to him.
Ela dala lincinane lidala liyakuphakamisela umlomo walo omncinane phandle phaya koko koko kwaye lonke idala elincinane liyakuya kulo.
Honk, 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 here they are.
Koko koko nangake.
Such a jubilee they'll have right there in the middle of that pond. Just turning over and over and over.
Umgqobo onjani wejubilee aba nawo. Kanye phaya esazulwini sechibi ejikeleza ngapha nangapha nangapha.
He feels it moving on. He's got to leave.
Emva kwethuba liyaliva lifika phezu kwalo kufuneka ukuba lihambe.
He'll set his little wings down and fly off that pond, get up in the air and turn around four or five times and go just as straight to Louisiana as he can go.
Inabisela impikwana zalo phansi libhabhe limke kwelo qula lintingele emoyeni lijikeleze kanye okanye kahlanu liyangqoya eLouisiana kangangoko linokuhamba ngakho. Onke amadada asemva kwalo kanye koko koko nalo lisiza. Ngoba lingumkhokeli. Amen. Amadada ayeyazi inkokeli yawo ibandla aliyazi.
He knows what to do.
Ewe, yena uyayazi into amakayenze.
Look at them old geese who come from Alaska.
Khangela ukhansi abadala besuka eAlaska.
Now, there's an old gander always leads them. And them geese has to look that gander over real good.
Ngoku, kukho inkunzi kaRhansi endala esoloko ibakhokela. Kwakhona lamaRhansi kufuneka iqwalasele kakuhle lo nkunzi yeRhansi endala.
They have to know what that gander's talking about.
Kufuneka ayazi ukuba lo nkunzi yeRhansi ithetha ngantoni na.
Did you read that Look magazine here about 4 years ago? Where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England. Right.
Nagana ifunda lonto kulinda ixesha iLook apho malwana eminyaka emine edluleyo apho ngethuba elithile inkunzi endala eRhansi engayo izinto eyenzayo yazi yakhokela iqela loRhansi ukuya kudelele eNgilani kunjalo.
They never was known to be in England before.
Akazange aziwe ngobukho eNgilani ngaphambili.
Why? They never noticed their leader.
Ngoba akazange ayiqaphele inkokeli yawo.
That old gander didn't know where he was going.
La nkunzi yerhani sindala engazi apho yayisiya khona.
And now they're over there and can't get back.
Kwaye ngoku angaphesha phaya akakwazi ukubuya.
That's what's the matter with a whole lot of these geese today.
Nanko undonakele kumarhanisi amaninzi namhlanje.
They still swarm. They say that the magazine said these geese swarm and fly all around over England, but they don't know how to get back.
Asabumbana bathi lalinda ixesha uluku wathi la marhanzi ahlanganisana babhe phezu kwengilane kodwa akayazi indlela yokubuya.
That's the way it is with some of the geese that I know.
Ile nto kuyiyo namhlanje ngamanye amarhani sendiwaziyo.
You have a swarm in a bit protracted meeting and have some revivalists to come along and preach a while, but you don't know where you're going.
Uba namhlangano nenhlanganiso enkulu engumlembelele ube nomphathi mvuselelo oza kufika ashumayela umzuzwana kodwa wazi apho uya khona.
Swarming around and around. Because you got some gander to lead you off onto the denomination spree and hop back to the word of God. Back to the baptism of the Holy Ghost.
Nihlangani jikelezele ngapha nangapha kuba nenkunzi yerhani sonikhokelela ngaphandle kwigquba lehlelo. Hayi emva elizwini likaThixo, emva libhaptizwe nomoya oyingcwele.
Then we wonder why we ain't got revival in our days.
Sizake simangaliso ba kuthena singenayo nje imvuselelo ngemihla yethu.
See, you got to get that certain sound.
Yabona, kufuneka ufumane esasanti siqondakalayo.
That sound is a gospel trumpet breathing out the gospel. Every word of God.
Eso sandi licilongo lendaba ezilungileyo liphefumula ngaphandle indaba ezilungileyo. Lonke elizwi likaThixo.
Not creed, not denomination, but the Bible, the Holy Spirit.
Hayi umgaqo wenkolo, hayi ihlelo, koko iBhayibhile, umoya oyingcwele.
These signs shall follow them that believe.
Amen.
Nansi imiqondiso yokulandelana obakholwayo, yabona?
There they go down the road.
Nabo ke besihlanga endlela.
One old gander one time he said, got a bunch killed. Trying to fly him through the darkness, didn't know where he's going himself.
Enye inkunzi yedada endala ngelinye ithuba. Bathi yabulalisa iqela. Izama kwababhisa inqumla ebumnyameni azange lazi apho liyakhona lona ngokwalo.
And they all hit against the mountains out there and some of them disintegrated. Burst it up.
As the onga nhlitheka izintabeni phandle phaya azamanye awavutuluka gqabhuka.
Sure, they got to know their certain sound.
Ngokwenene kufanele asazi isikhalo sawo esiqondakalayo.
That little duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south.
Ela dadal dala lincinane ukuba linesikhalo esiqondakalayo kwaye wonke ubani uyasazi. Aba nomhlangano omncinane wokuzonwabisa aze emke aye emazantsi.
Well, they go down there for it, or they go.
Ayokuthina apho kulapho ungabandiyo.
Now, if God give a duck enough sense to know how to dodge the cord, how hard can you give the church?
Ngoku ukuba uThixo wanika idada ingqondo yaneleyo ukuze lazi indlela yokuphepha ingqele. Akufanelanga abe ulinikile ibandla.
If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church?
Ukuba idada lingayenza loo nto ngethuku, kukanjani ngomoya oyingcwele ebandleni?
Lord, to lead us through formalities and creeds and names into a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost.
Kufuneka asikhokele asuse kwizithethe ezidala nenkolo nezinto ezinjalo. Asise kubhaptizo olungummangaliso olunobuqaqa olomoya oyingcwele. Apho kukho isidima, ulwazi, umonde okuhlonela uThixo nomoya oyingcwele.
That's what the real God leads, because he'll breathe out nothing but the gospel, just the word of God.
Nantso into umkhokeli wenyaniso ayokhokelela kuyo, kuba ukhondo yenye ayakuphefumla yona, koko zindaba ezilungileyo, ilizwi likaThixo kuphela.
Sure. You need a guide.
Ngokwenene uswele umkhokeli.
When the wise man, they didn't know nothing about God.
Enikweni izazi akukhonto zaziyazi ngoThixo.
They were magic workers, magicians.
Zazi ngabenzi bobuqi, inkunkqele zobuqi.
They were over in the Orient.
Zazi ngaphesheya eMpumalanga.
You know, the Bible said we have seen his star in the east, come to worship him.
Uyazi yathi iBhayibhile siyibone eMpuma inkwenkwezi yakhe size kumnqula.
They were from the west, they looked east and saw a star. Or look west, they were in the east.
Zasuka entshona zajonga empuma zabona inkwenkwezi yakhe. Okanye zasempuma.
We were in the east and saw a star in the west. See?
Bese sempuma sayibona inkwenkwezi yakhe entshona, yabona?
We have seen a star in the east.
Siyibonile inkwenkwezi yakhe empuma.
And see, they were in the east. When we were in the east, we saw the star and we've come to worship him.
Kwaye khangela sasempuma xa besempuma siyibone inkwenkwezi yakhe kwaye size kumnqula.
I can imagine seeing those fellows get ready to go.
Ndinomfanekiso ndibona ubafo belungisela ukuhamba.
I imagine one of the wives said, Jim said, say, got everything all packed up, but where's your compass?
ndinomfanekiso omnye wabafasi bawo esithi komnye wathi khawutsho yonke into ipakishiwe kodwa iphi icampas yakho wathi andizukusebenzisa campas kweli thufu ngoko uzawunqumla njani ezintabeni khumbula kwakufanele babawela umlambo itigris baze behlele ezantsi banqumla
amathafu
kwaye ngoba babe nohambo lweminyaka emibini bekhwele inkamela bazawuyenza njani loo nto wathi ngoko aniphathi necampas wathi hayi uhamba njani ndihamba ngendlela ekubonelwe ngayo nguthixo laa nkwenkwezi phaya phesha izawundikhokelela kulaa kumkani nantso ke sibone inkwenkwezi yakhe empuma sayilandela yonke indlela ukuza apha entshona ukuza kumnqula uphi balandela indlela ekubonelwe ngayo nguthixo bakhe babopheleka kwisipha semigaqo yenkolo ezantsi phaya kwethutyana
And begin to go up and down the street, these famous dressed people saying, where is he, born king of the Jews?
Bangena Yerusalem baqala ukuhlabenywa ngesitrato abantu banxibeka ukuhlebe sithi, uphi na uzalelwe phi na yena ukumkani wamayuda.
Well, that was the head, that's Jerusalem.
Leyo yayindawo eyintloko, leyo yayiyerusalem.
Surely the big church ought to know something about it.
Ngokuqinisekileyo iqela elikhulu kwakufanele ukuba kubekho into eliyaziyo ngaloo nto.
Where is he, born king of the Jews?
Uphi na yena uzalelwe phi na ukumkani wamayuda.
We've seen his star in the east, we come to worship him. Where is he?
Sibone inkwenkwezi yakhe empuma size kumnqula. Uphi na yena?
Well, they went over to pastor so-and-so. And the high priest so-and-so, none of them know nothing about it.
Ngani baya kumfundisi uzibanibani, nakumbihelo mkhulu uzibanibani, akho namnye kubo abanento ayaziyo ngaloo nto.
Why, there's one born king of the Jews, where is he?
Ngoba ukozelweyo ukumkani wamayuda, uphi?
They didn't know.
Babengazi.
But there's a bunch of shepherds out on the hillside just having them a time. Yes, sir. Because they have come God's provided way.
Kodwa kokho iqela labeluzi ngaphandle phaya ethambekeni bezonwabele. Ewe mhlekazi. Babeze ngendlela ekubonelwe ngayo nguthixo.
So they stay around there and quickly said, I'll tell you what we are doing, we'll have a board meeting.
Ngoko bahlala phaya waza ngokungqaleyo wathi, ndizawunixela into esifanele ukuyenza, fanele ukuba sibize intlanganiso yebhodi.
So they called in the Sanhedrin Council and thought if they heard anything about it.
Ngoko ke babize ibhunga leSanhedrin baza bacinga ukuba ikho into abayivileyo ngaloo nto.
Oh, we didn't know nothing about it.
Hayi, akukhange kubekho into siyaziyo ngaloo nto.
That's the same thing it is today.
Ikwayile nto kuyiyo namhlanje.
We don't know nothing about this God, this Holy Ghost that heals. Save coming again.
Akukho nto bayezwa ngalo mkhokeli lo moya ingcwele uphilisayo, uzalisayo, usindisayo, uzayo kwakhona.
The guy just told us all these things that happened. Here we are right in the midst of them.
Umkhokeli osixelele zonke izinto ezenzekayo, naku ke siphakathi kwazo.
A discerner of the thoughts of the heart.
Umphengululi weengcinga zenhliziyo.
They know nothing about that. They call it mental telepathy or something.
Akukho nto bayezwa ngalo nto bayibiza ngokuba ngamandla okugqithisela iingcinga zakho komnye umntu ngaphandle kokusebenzisa imiqondiso okanye enye into.
They don't know what to say about it.
Abazi ukuba bathethe ntoni nangayo.
So you see those wise men as long remembered. When they entered into Jerusalem, the star disappeared.
Ngoko yabona ezo zazi ukuba khumbula xa zathi zawungena eYerusalem inkwenkwezi yathi shwaka.
And as long as you look for creed, the denomination of man to lead you to God, the help of God will lead you.
Oko konje usakhangela imigaqo yenkolo nendoda yenkolo yehlelo ukuba ikhokelele kuThixo uncedo lukaThixo luyakukushiya.
But when they got sick and tired of it and left them, left the creeds and denominations of those Jews and went out of Jerusalem, then the star appeared again, and they rejoiced with exceeding great joy.
Kodwa zaza ukudinwa yiloo nto zabashiya zayishiya imigaqo namahlelo aloo mayuda zaze zaphuma eYerusalem inkwenkwezi yavela kwakhona zaze zavuya ngovuyo olukhulu.
They saw the guy again.
Zambona umkhokeli kwakhona.
Oh, how did this get off some old coal farmer church and get back to a good one on fire?
Oh, indlela kuyiyo ukungena kwibandla elidala elibandayo lesithethe uze ke ubuyele emva kweli lilo elivuthayo.
See the guy leading. What a difference it is.
Ubone umkhokeli ekhokela ngonjani wena umahluko.
Yeah, we have seen his star in the east and have come to worship him.
Ewe, sibone inkwenkwezi yakhe empuma kwaye size kumkhonza.
Joshua said to them, now you follow the ark, because you've never been this way before.
UYoshua wathi kubo ngoku landelani ityeya ngokuba nihambanga le ndlela ngaphambili.
God won't permit that ark to go anywhere but right.
UThixo sowuzayivumela lo tyeya ukuba iye nakuyiphi na indawo. Koko kulungileyo.
Everyone followed it and went right across Jordan.
Wonke ubani wayilandela wawela ngqo eJordan.
Same as today by the Holy Spirit. Yes, sir.
Iyafana namhlanje ngomoya oyingcwele eyomhlekazi.
The only thing we know works the Holy Spirit or not, we see the manifestations of it, the manifestations of vindicating the Word of God.
Into nje inye esiyaziyo ukuba ngumoya oyingcwele na okanye hayi. Sibona imbonakaliso zayo, imbonakaliso zingqinela ilizwi likaThixo.
Not long ago, once your brethren had blood and oil, that's all right, they won't do that way.
Ngokungekudala kakhulu inkithi yabazalwana yayinegazi neoli, kwayeyilungile loo nto ukuba bafuna ukwenza ngolo hlobo.
That ain't a vindication to me, it's a scripture vindication.
Ndi olo ayilo ngqinelo kum, lungqinelo lwesibhalo, yabona?
As long as it's vindicating what God said, that's all right.
Ukuba ingqinela into uThixo awayithethayo, loo nto leyo ilungile.
They said, this is the reason you got the Holy Ghost, you got oil in your hand.
Bathi esizathu sokuba ube nomoya oyingcwele une-oli esandleni sakho.
I can't go for that.
Ngoku andinakuhamba naloo nto, uyabona?
I don't believe that oil has anything to do with it.
Hayi, andikholwa ukuba i-oli inento yokwenza nayo.
And if that's blood go to heal and salvation, what happened to the blood of Jesus Christ?
Kwaye ukuba lelo gazi eliza kuphilisa nosindiso. Kwenze kantoni kwigazi likaYesu Kristu.
If that oil heals, what about his stripes?
Uba ngaba lo oli yaphilisa kuthweni ngemivumbo yakhe, yabona? Yabona?
I like for the guide to come that brings you to the truth of the word.
Ngithanda kuba umkhokeli eze onizisa enyanisweni yelizwi.
Then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown.
Ngoko uyazi uba urhanqwe ngaphakathi kwaye elungele ubalo ukusuka emva.
That's right, getting ready to fly away. Yes, sir.
Kunjalo ulungela ukubhapha umke eyomhlekazi.
Yeah, because why? The guide is the one who makes it real.
Ewe, kuba ngani umkhokeli nguye oyenza ukuba ibe inyaniso.
I got a scripture here. I'm giving the scripture, but I want to read this one.
Ndinesifundo sesibhalo apha. Ndike ndazinika ezi sibhalo, kodwa ndifuna ukusifunda esi.
It's 2 Peter, the first chapter, 21st verse.
KuPetrus wesibini isahluko sokuqala, umqolo wamashumi amabini
anaye. Prophecy came not in old times by the will of man.
Kuba ukhanga kubekho siprofeto ngokuthanda komntu.
But by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele.
How did the prophecy come?
Seza njani siprofeto?
Not by the will of man, denominational creeds, but by the will of God when holy men were moved by the Holy Ghost.
Hayi ngentando yomntu ngenkolo zamahlelo. Kodwa ngentando kaThixo xa amadoda angcwele aqhutywa ngumoya oyingcwele.
Always been God's guy.
Ube soloko engumkhokeli kaThixo.
That was the Holy Ghost. That was in that pillar of fire. That was the Holy Ghost.
Yayingumoya oyingcwele lowo. Wawukwintsika yomlilo lowo. Yayingumoya oyingcwele.
Any man knows that was Christ.
Nawuphi na umntu uyazi ukuba lowo yayingukristu.
Moses forsook Egypt, esteeming the reproach of Christ greater riches than that of Egypt.
UMoses wayishiya iYiputa. Waxabisa ihlazo likaKristu ngaphezu kobutyebi baseYiputa.
Christ was the one.
UKristu yayinguye.
Well, when he stand out there saying, well, you say here, well, you're not over 50 years old and say you've seen Abraham.
Bemaphandle phaya bathi, uthi unguye. Ngoba awukho ngaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu ubudala uze uthi umbone uAbraham.
He said, before Abraham was, I am.
Wathi phambi kaAbraham ndinguye.
I am was the one that met Moses in the pillar of fire in the burning bush. Yes, sir.
Undi nguye nguye owadibana noMoses kwintsika yomlilo kwityholo elivuthayo eyomhlekazi.
He was God made flesh.
WayenguThixo esenyameni.
Not a third person, the same person. In a different office.
Hayi umntu wesithathu, umntu omnye kwisikhundla esahlukileyo.
Not three gods, three offices of one God. Correctly.
Hayi othixo abathathu, isikhundla esithathu zothixo omnye ngokunyanisekileyo.
All right. Now, the scripture always, when God provides, he provides the best.
Kulungile ngoku isibhalo ngamaxesha onke xa uThixo enika unika okulungileyo.
When God provided a way to fortify his church, he provided the best.
Amen. Xa enikwenu uThixo wanika indlela yokuqinisa ibandla lakhe wanika okulungileyo.
When he gave Adam and Eve in the Garden of Eden, what he gave them was his word.
Xa enikwenu wanika uAdam noEva imiyezo naseEden. Into abanika yona lilizwi lakhe.
You stay behind this word and you're safe.
Hlala emva kwelizwi ukhuselekile.
But if you get from out of it, the day you eat thereof, that day you die.
Kodwa uba uyaphuma kulo mini nadla kuwo lo mini niyakufa.
God has never changed his strategy.
UThixo akazange abutshintshe ubuchule bakhe.
And Satan has never changed his.
Kwaye no Satan akazanga abuchinja obakhe.
Hi, got in the Adam and Eve, gets into him today.
Indlela wangena ngayo kuAdam noEva ungena ngayo kubona namhlanje.
Why? By trying to reason it out.
Ngoba ngokuzama ukuyiqiqa.
Now it's reasonable that God would not.
Kwa kufanelekile ukuba uThixo abe ebengenako.
Oh, God has said something. Surely a holy God won't do this.
Oh, uThixo uthe. Wathi uSatan kodwa ngokuqinisekileyo uThixo ongcwele akanakuyenza le nto.
Surely he will. Because he said he would.
Ngokuqinisekileyo uyakuyenza ngoba uthe uyakuyenza.
That's why people say they, oh, now wait. You don't believe that if I go to church and I pay my tithes and I do this and other, God's going to cast me down.
Kwakhona ile nto abantu abayithethayo namhlanje. Oh, ngokuyima ukukholelwa ngoku. Ukuba ngaba ndiye ecaweni ndahlawula izijumi zam ze ndenza oko okunye uThixo uyawundisingela phantsi ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha kwakhona akasowuze akuqonde nobuqonda bukumkani bukaThixo.
No excuses.
Yabona akukho sizathu.
Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul.
Indoda ehluphekileyo endala, umama ohluphekileyo omdala, kukho umphefumlo omdala olungileyo.
The only way they can ever see God is be born again, that's all.
Indlela enye abangambona ngayo uThixo kukuzalwa ngokutsha kuphelele apho.
I don't care how old, how young, what they did, how much you went to church, how many denominations they know, how much creed they can recite.
Andikhathali uba mncane kangakanani, mdala kangakanani, mtsha kangakanani, nokuba benze ntoni na, noba baya kangaphi na enkonzweni, noba mangaphi na amahlelo abawaziyo zingaphi na imigaqo abanokucengceleza. Kufanele uba uzalwe ngokutsha okanye akho nasesisekweni okokuqala. Loo nto ilunge kanye.
So you see you need the guide.
Ngoko uyabona uswele umkhokeli.
He will guide you to truth, and truth is the word.
Uyakukhokela enyanisweni kwaye inyaniso lilizwi.
He will guide you.
Uyakukhokela.
And it always has been.
Kwaye oko kwahlala kunjalo.
God don't ever have to change nothing because he's infinite and he knows what's best.
UThixo akufanele ukuba abe nakutshintsha nantoni na kuba akanasiphelo kwaye uyazi uba kokuphina okuko.
He's on the presence, on the mission, he's everything.
Ukho kwiindawo zonke ngamaxesha onke unobulumko bonke ukuko konke.
Right, God is. So you don't have to change. All right.
Kulungile uThixo unjalo. Ngoko akufanele ukuba atshintshe. Kulungile.
He is a confirmer of the way he's leading.
Ungumqinisekisi wendlela ayikhokelayo.
The Holy Ghost, the God, is a confirmer of the same word that he's teaching.
Umoya oyingcwele umkhokeli ungumqinisekisi welizwi elinye alifundisayo.
Now Luke was led by the guide to say, go ye into all the world. Preach the gospel to every creature.
Ngoko uLuka wayekhokelwa ngumkhokeli ukuthi hamba uye kulo lonke ihlabathi. Ushumayela indaba ezilungileyo kuyo yonke indaba.
He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned.
Lo uthi akholwe azabhaptizwe uyakusindiswa. Lo uthi angakholwa uyakugwetywa.
And these signs shall follow them that believe.
Le miqondiso iyakulandela abo bakholwayo.
By name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover.
Egameni lami bayokhupha idimoni, bathethe ngelwimi, bathabathe inyoka, basele izinto ezibulalayo, babeke izandla kwabagulayo, baza kuphila.
And the Bible says that they went forth everywhere, led by the guides. Right. Preached the word with signs following.
Kwakhona iBhayibhile yathi, baya kuzo zonke indawo, bekhokelwa ngumkhokeli, uyazi, bashumayela ilizwi nemiqondiso, ibalandela.
What was it? The guide vindicating that was the truth.
Yayintoni loo nto? Umkhokeli engqina loo nto ukuba yayiyinyaniso.
That was God's policy.
Leyo yayiyinkqubo kaThixo.
That's where it was laid down.
Leyo yayindlela eyayibekwa ngayo.
That's his program. He can't change from it because he's infinite. Amen.
Leyo yayinkqubo yakhe akasokuze atshintshe kuyo ngokuba ungunaphakade. Amen.
He can't change from it. He's God.
Akanawuze atshintshe kuyo unguThixo.
I can change. I'm a man.
Ndingatshintsha ndingumntu.
You can change. You're a man or woman.
Ungatshintsha uyindoda okanye umfazi.
But God cannot change.
Kodwa uThixo akanakutshintsha.
I'm fine. I can make mistakes and say things wrong. All of us can.
Ndinesiphelo. Ndingenza impazamo ndithethe izinto gwenxa. Sonke singayenza loo nto.
But God can't be God.
Kodwa uThixo akanako aphinde abe nguThixo.
His first decision is perfect.
Isigqibo sakhe sokuqala sigqibelele.
The way God acts on the scene, that's the way he's got to act every time.
Indlela uThixo asebenza ngayo endaweni yiloo ndlela ekufanele ukuba asebenze ngayo lonke ixesha.
If he's called on the scene to save a sinner, he saves him on the basis of one thing.
Ukuba ubizwe endaweni ukuza kusindisa umoni, umsindisa phezu kwento enye.
The next time a sinner comes, he's got to act the same way or he acted wrong when he acted the first time. Amen!
Ngethuba elilandelayo umoni esiza kufanele ukuba enze ngohlobo olunye. Okanye wenze ngohlobo olungafanelanga xa esenza ngethuba lokuqala. Amen!
I know it's the truth.
Ngiyamthanda. Yazi wayinyaniso.
I'm 53 years old, been preaching the gospel here for 33 and a half years. Well, I've never seen it fail.
Ndinamashumi amahlanu nesithathu eminyaka ubudala. Bendishumayela ivangeli apha ithuba leminyaka engamashumi amathathu anesithathu anesiqingatha andizange ndiyibone isiwa phantsi.
I see it tested 7 times around the world in all kinds of religions and everything else before as many as a half a million at one time and never has it failed.
Ndiyibone ivavanywa amaxesha esixhenxe kwihlabathi jikelele. Kuzo zonke iintlobo zonqulo kwanayo yonke enye into phambi kwesihlwele esingangesiqingatha sesigidi ngelinye ithuba. Kwaye zange ike iwe phantsi.
I don't speak from some book, I speak from personal experience. I know that God stands behind his word and honors it.
Thank you for the word.
Andithethi ngencwadi ethile, ndithetha ngamava angawam ukuba ndiyazi uba uThixo uma emva kwelizwi lakhe kwaye uyalimela.
Now if you have some kind of creed, you better watch that.
Ngoku uba unohlobo oluthile lwenkolo kufuneka uyilumkele loo nto.
But the Holy Spirit will back up the word of God.
Kodwa umoya oyingcwele uya kulixhasa ilizwi likaThixo.
And St. John, the first chapter and the first verse, he said he is the word.
Amen.
He is the God.
Kongcwele uYohane isahluko sokuqala nomqolo wokuqala wathi ungulizwi ungumkhokeli.
In the beginning was the word. The word was with God and the word was God.
Ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo.
And the word was made flesh and dwelt among us. Man.
Ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu bethu.
Peter was led to say on Acts 2:38 how to receive the Holy Ghost.
UPetros wakhokela ukuthi kwizenzo sahluko sesibini verse 38 ufumane kanjani umoya oyingcwele.
He said repeat every one of you.
Amen.
Then be baptized in the name of Jesus Christ for remission of sins, and then the God will take you from there on.
Wathi kugukana nonke ngabanye nibhaptizwe egameni lika Jesu Christ ukuze nixalwe izono kuze ke umkhokela nithabathe kusukela lapho kuya phambili.
Yeah, that's the thing to do.
Ewe, leyo into emayenziwe.
First repent of your sin, your unbelief, that you disbelieve these things.
Kuqala gugukani kwizono zenu ungakholwa kwenu kwinto yokuba akuzikholelwa ezinto.
Repent and then be baptized.
Amen.
And then the guide will take you from there on.
Kukukani zani baptizwe kuzeke umkhokeli anithabathe kusukela lapho kuya phambili.
See, that's your duty.
Yabona, lo ngumsebenzi wakho.
It's your duty to repent.
Kumsebenzi wakho uguquka.
It's your duty to be baptized.
Kumsebenzi wakho ukubhaptizwa.
Then it's the guide's duty to take you from there on.
Kuzeke ibe ngumsebenzi omkhokeli ukuthabatha kusukela lapho kuya phambili. Akukhokele kusuka kwisidima kuye kulwazi kubungcathi kumonde kubulungisa nakuthando lobuzalwana uze umoya ongcwele akutywine.
Then you're a full statue of God. A real man of God, a real woman of God. Anchored away in Christ.
Yabona? Ngoko usisimo esipheleleyo sikaThixo, indoda yenyaniso kaThixo, umfazi wenyaniso kaThixo, osekelwe kude kuKristu.
I love that. Anchored away in Christ.
Ndiyayithanda loo nto. Oko kusekelwe kude kuKristu.
Yeah, Mark was led by the Holy Ghost to write Mark 16, of course.
Ewe, uMarko wayekhokelwe ngumoya oyingcwele ukubhala uMarko esahluko esishumi nesithandathu eneneni.
John was led when he wrote Revelation.
UYohane wayekhokelwe xa wabhala izityhilelo.
He was led by the guide.
Wayekhokelwe ngumkhokeli.
He was also led by the guide to say, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, the same will be taking his part out of the book of life.
Kwakhona wayekhokelwe ngumkhokeli ukuthi xa umntu athe wasusa ilizwi elinye kuyo okanye wongeza ilizwi elinye kuyo ngokunjalo kuyakususwa isabelo sakhe encwadini yobomi. Ngoku uza kumisela enye into kanjani endaweni elizwi likaThixo ubuye uthi ukhokelwe ngumoya oyingcwele. Ayivakali, iyavakala. Hayi mhlekazi, ayivakali. Ubesoloko engumkhokeli wam ebomini. Undikhokelele ebomini.
And he is my life.
Yaba nguye wandikhokelela ebomini kwaye ububomi bam.
Without him I have no life.
Ngaphandle kwakhe andinabo ubomi.
Without him I want nothing else.
Ngaphandle kwakhe akukho nto yimbi ndiyifunayo.
He's all my all.
Uyinto yonke kum.
In the hours of my trouble he stands by me.
Ngeeyure zam zenkathazo uma ngakum.
Yesterday he blessed me. Today he does the same. What can I expect? The same forever. Praise him. Yes sir, he promised it. He'll do it.
Izolo unithamsanqele namhlanje benze ngokunjalo yintone nokulindela ongakutshintshiwe ngona phakade lidumiseni igama lakhe. Amen. Emhlekazi uthembisile oko uyakwenza.
He is my life, he's my guide all in all. I've trusted him.
Ububomi bam ungumkhokheli wami uyinto yonke ndamthemba.
I've had some hard trials.
Ndike ndanezilingo ezinzima.
I trust him wherever I go.
Ndiyamthemba naphi napho ndiyakhona.
I want you to do it.
Ndifuna ukuba niyenze loo nto.
If you go to wash, you women, trust him.
Ukuba niyokuhlamba ninabafazi thembani yena.
If you go downtown, trust him.
Ukuba nihamba embindini wedolophu thembani yena.
I got one time where I thought that I was kind of a good wood, you know, hide so much.
Ndake ndanexesha apho ndacinga ukuba ndingunomahlathi olungileyo niyazi. Ndizingela kakhulu.
I thought, I'm just foolproof. Nobody's going to. You couldn't lose me.
Ndacinga anakonakala. Akho mntu uzaku. Wawungena kundilahla.
My mom was a half Indian and I love that old mom.
Umama wam wayelindiya elingagqibelelanga kwaye ndiyayithanda loo nto wo bethu.
Hey, you can't lose me. The woods, I know where I'm at.
Awungeze undilahla ehlathini ndiyazi apho ndikhoyo.
Off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife. I told her, you know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October 23rd.
Ndaza unduluka kwixesha lam leholide yasemva komtshato ndaba nokuqhatha okuthile okuncinane enkosikazini ndamxelela uyazi sithando ingaba into entle kuthi ukuba sitshate ngomhla wa-23
ngoba
ungelo xesha inkosi iyandixela ukuba ndenze ngalo. Ndaze ndacinga ngoku iholide yasemva komtshato encinane ndayigcina imali yam ndiza kumsa ngapho kwenxengxazeni yagara ndisiswelele ngaphezulu kweadroka ndenze ukuzingela okuncinane yabona.
So I thought Billy is just a little bitty thing.
Ngoko ndamthatha noBilly wayeseyintwana nje encinane.
So I take on a honeymoon, is on a hunting trip too, you know.
Ngoko ke kwafuneka uba ndimthathe ndimse kwiholide yasemva komtshato kwakhona eluhambo lokuzingela ngonjalo uyazi.
So I thought that'd be a good thing to do.
Ngoko ndacinga ukuba iya kuba yinto elungileyo nokuyenza.
And so I took her up.
Ndaza ke ndinyuka naye kwaza.
I wrote to Mr. Denton, the ranger, who's going up on Hurricane Mountain.
Ndabhalela umnumzana uDenton unomahlathi kwaye sasinyuka kwintaba yenkanyamba.
And I said, Mr. Denton, I'm coming up. I want to hunt some bear with you this fall.
Ndaza ndathi umnumzana uDenton ndiyenyuka ndifuna ukuzingela ibhere nawe ngolu kwintla.
Okay, Billy, come on up.
Waza wathi kulungile, Billy, nyuka uze.
So he said, I'll be up there on a certain date.
Wathi ngoko ndakube ndilapho ngomhla othilethile.
Our wife and I got there a day early, and Billy.
Eke, umnane nkosikazi, safika apho ngosuku olungaphambi kwelo, no Billy.
And so the cabin was locked up. There's a little lean-to back up on the woods.
Yaza ke indlu yatshixwa. Kwabakho ukuxhomekeka kancinane emva phezulu emahlathini.
Where Brother Fred Southman and I went not long ago, stood there.
Apho mna nomzana uFred Southman. Saya kungekudala sema khona.
The Holy Spirit, I see him standing there, that yellow light moving around in the bush, and Fred standing right there.
Umoya ingcwele ndambona emi apho okwakukhanya kumthubi kuhamba kujikeleza ehlathini noFred emi kanye phaya.
They come aside, I want to speak to you. Umoya said, be careful, they set a trap for you.
Wathi zabuqala ndifuna ukuthetha nawe. Nkomso wathi, lumka bakwenzele umgibe.
Said, be alert.
Wathi, papa.
Is that right, Brother Fred?
Kunjalo mzana uFred.
I went and told hundreds of people that night over Vermont.
Ndaza ndahamba ndayokuxela amakhulu abantu kwabusuku ngaphesha eVermont.
I said, there's a trap set for me. I'm going to see it. I don't know where it's at.
Ndathi kukho umgibe endiwenzelweyo. Ndiza kubona ndazi uba undawoni na.
And the very next night, there it comes.
Kwaze kanye kobo busuku bulandelayo nanko usiza. Wawulapho.
Here's the trap is set. Yes, sir.
Ndathi nanko lo mgibe endiwenzelweyo. Ewe mhlekazi.
But the Holy Spirit led me what to do with all whom I... That was just right.
Kwaye umweyo ingcwele wandikhokela ukuba ndenze ntoni na kwaye obethu loo nto nje ayilunge kanye.
Oh, many of you know what it was.
Oh, abaninzi benu bayazi ukuba yayintoni na.
I haven't time to tell it.
Andinalo ixesha lokuyixela.
But standing there at that place that time, you just begin to turn cold that day.
Kodwa ndimi apho kuloo ndawo ngelo xesha kwaqalisa ukubanda ngaloo mini.
Mr. Denton was coming up the next day.
Umnumzana uDenton wayesiza ngosuku olulandelayo.
I said, you know, honey, it'd be nice if I got a big buck to take home.
Ndathi uyazi sithandwa ingayinto enhle ukuba ndingafumana inkunzi yenyamakazi enkulu ndiyise ekhaya. Ndathi senza njalo ndandigcine ezipeni kwaye sasandula ukutshata. Ndaza ndathi singayifumana inyama yethu yasebusika uba ndinokuzingela kancinane namhlanje. Waza wathi kulungile qhuba Billy. Wathi ngoku uyakhumbula andizange ndibe kula mahlathi watsho.
She's about 25 miles up in the mountains, you know. She said, I don't know nothing about this.
Waye malunga neemayile ezingama-25 phezulu entabeni uyazi. Waza wathi akukho nto ndiyaziyo ngale nto.
And she said, remember it was 2 years ago I killed those 3 bears.
Waza wathi ngoko ndaza ndathi kulungile ngoku uyakhumbula kwiminyaka emibini edluleyo ndabulala umabhere amathathu kwakusemva kanye phezu kwencoco yentaba edluleyo ngaphesheya phaya ndaze ndathi ngoku ndiza kufumana inkunzi yenyamakazi enkulu size sifumane ibhere elithile ndaze ndathi sakuba nayo ngaphakathi inyama yethu yasebusika loo nto yavakala ilungile kakhulu yazi
Billy sold them immediately and I picked them up evening after I got off of my patrol.
Saka maqunube safumana amalahle ethu obusika. Waza ngoko uBhili wathengisa ngaza mina noMide sawakha maqunube ngobo busuku ndakube ngichayisile egarden kwami.
So then I said, but I'm going to pick up a rifle and I'm going down here.
Koke ndathi kulungile ndiza kuthatha mpu wam ndiza kuhlapha.
I said, a lot of deer in here. I'll find one.
Ndathi ko amaqhama amaninzi ngaphakathi apha. Ndakulifumana elinye. Ndaze ndathi uyazi ndathi ngoko ndiza kulifumana ndaze ndathi kulungile ndiza kubuya emva kwethutyana. Wathi kulungile. Ngoko ukundluluka kwam kwakuphantsi ngohlobo oluthile. Kwaye ninabantu baseNew Hampshire kwanaphezulu eNew England niyazi ukuba kuthetha ukuthini na xa la nkungu isihla. Okanye nakwiphi na indawo ezintabeni akuzazi apho khoyo kuphelele apho awungeke usibone isandla sakho phambi
kwangoko
ke ndehla ngokujengajenga okuncinane fana nokwehla ndaza ndaqabela ndacanda uqolo ndenyuka ndaze ndaqaphela ingwe ungayibiza ngolo hlobo apha kweli cala elizwe siyibiza entshona ngokuba yikhuga bayibiza phezulu phaya ingonyama yasentabeni yinyamakazi nje enye yingonyama yasemelika yona nto kanye yiyo ikanti enye malunga neenyawo ezilithoba ubude ubunzima malunga nekhulu elinamashumi amahlanu amakhulu amabini ebhondi yacanda indlela ndaze ndagangxa umpu wam ngokukhawuleza kunge ukukhawuleza okwaneleyo ukuba ndiyidubule ndatshebelezela ngaphezu kwenduli ndisukela le ngwe ndiqaphela amagqabi apho ehambe khona uyazi ndandinokuyiva yayineenyawo ezine ndandisazi ukuba ayisosilwanyana sineenyawo ezimbini sineenyawo
ezikwaye
ndandiyazi ukuba ayiloxhama ngokuba ixhama liyangqisha
real easy to cap you know like that
kwaye inokutshebelezela lula kakhulu ikati uyazi ngolo hlobo
and a bear rolls his feet when he walks
kwaye ibhere liyazisonga iinyawo zalo xa lihambayo
and so I knew it must have been a cougar
koke ndazi ukuba kufanele ukuba ibe yingwe
and he was behind a log and I didn't seem to just got a glimpse that he was gone
kwaye yayisemva kwesigodo ndaza ndayibona ukusukela ekubeni ndayelama yaphela emehlweni
I watched where he disturbed the leaves all up over the top of the mountain and down like this I wasn't watching that cloud coming all the time you know coming down the fog
doesn't aqaphela indlela eyiphazamisa ngayo amagqabi uyazi ngapha ngaphezulu kwencoco yentaba ukuhla ngohlobo kwaye ndani ngaliqapheli elalifu lisihla ngalo lonke ixesha uyazi ndisihla enkungwini ndatshabelezela ndehla ngentlambo enkulu ndaza ndehla kwamakhulu ndilandela lengwe ndacinga ndiza kuyifumana emva kwethutyana
I see a place and I run up on a high place and look all around like that and peep around see if I can see him listen real close and get down slip down again
ndiza kubona indawo ndize ndibaleke phezulu kwindawo ephakamileyo ndize ndikhangele macala onke ngolu yahlobo ndize ndikrwaqule macala ndibone ukuba ndingayibona na ndiphulaphule kufuphi kakhulu ndize ndiyihle ndithebelezele ndiyihle kwakhona
you hear the brush go crashing way ahead of me that's going out
wawungeva umsila uhamba usithi uwala kahlakude ngaphambi kwayo njengoko yayiphuma yabona yayibetha imithi ngoko ke ndandingenakuyilandela yabona yabakrelekrele yakhwela emithini yaze yatsiba ukusuka komnye iye komnye ngoko yayisazi uba ndinako uyilandela apho
oh
ndacinga oh kakade ndaze ndabuya umva ngokunyuka umwonyo ndaza ndeva ivumba lebhere inkunzi yebhere endala ndacinga ndizawulufumana ngoku mfana ilungile le nto ndaliva kwakhona ndihambela phambili kancinane ndaze ndaqaphela zonke iintlobo zempawu nayo yonke into andizange ndilibone ndathi kandehla ndaza ndehla ngelinye icala lentaba.
And then I begin to notice getting a little foggy.
Ndaza ndaqalisa ukuqaphela, kuqalisa ukubakho inkungu.
Now the whip again is in the air somewhere.
Ndandiza kuliva kwakhona lalisemoyeni kwindawo ethile.
I said, no, and what happened? The wind was coming this way, and I cut the bear whip come from this down that way, and I've crossed around now, and the wind's coming from this other direction.
Ndathi hayi ngokwenzeke ntoni umoya obusiza ngapha ndaza ndafumana ivumba lebhere ukusukela ngapha ezantsi ndaza ndacanda apha ngoku umoya nakusiza kweli cala.
So I had to go back to where I smelt the bear the first time and take it from there.
Ngoko kufuneka ndibuyele emva apho bendive khona ivumba lebhere kuqala se ndihambe nalo ukusukela apho.
Now on my road back I looked across the canyon, I seen the bushes move.
Ndaza endleleni yokubuya umva ndakhangela macala onke omwonyo ndabona amatyholo eshukuma.
And when I did, something black moved.
Kaza ndakwenza njalo into eminyama yashukuma.
There he is.
Ndacinga nantsiya.
I threw a shell up in the gun real quick and stood still.
Ndaphosa imbumbulu ngaphakathi empini ngokukhawuleza ndema ndathi cwaka.
And what it did is a great big buck, great big one.
Ndaze yakwenza njalo yayinkunzi yenyamakazi enkulu eyona inkulu kakhulu.
About that's just what I want anyhow. Shot the buck.
Ndacinga ile nto kanye bendiyifuna kakade. Ndayidubula lo nkunzi yenyamakazi.
I thought, well, I never noticed. It's kind of time I got him fixed up. Look.
Ndacinga ke. Andizange niqaphele ukuba kuthande ukuba lixesha lokuba ndiyichele ndajonga.
Cleaned off my hands and fixed my knife, put it back.
Ndahlamba izandla zam ndalungisa imela yam ndayibuyisela emva.
Praise God, thank you Lord Jesus, you give me my winner's meat, praise be to God.
Ndaze ndacinga makabongwe uThixo enkosi inkosi Yesu ndinike inyama yam yobusika udumiso malube kuThixo.
And I got my gun, I thought I'll go right back up the canyon here now.
Ndaze ndathatha umpuam ndacinga ndiza kubuyela emva kanye ndinyuke umwonyo apho ngoku.
Look here boy, storm's coming. I better get out of here and get back over to meeting them.
Ndacinga jonga apha mfana esaqhwitha siyeza ukungcono ndiphume apha ndibuyele emva kumiti nabanye.
I said I have to hurry.
Ndathi kufuneka ndikhawuleze.
Up the canyon I went, unbuttoned my big red coat and I was running up the canyon like this around.
Ndenyuka umwonyo ndakhula amaqhosha ejasi yami enkulu ebomvu ndandibaleka ndinyuka umwonyo ngolhlobo macala onke.
The first thing I thought, now where did I turn off at?
Into yokuqala oyaziyo ndacinga bethu bendijike endawoni.
Wind is already down, the trees lapping together.
Umoya osele usezantsi imithi ibethabethana.
I thought, where did I turn off at?
Ndacinga bendijike endawoni.
I went around, I thought I was going right straight to Hurricane Mountain.
Ndajikeleza ndandisazi ukuba ndiya kanye ngqo kwintaba yenkanyamba.
But I had to stop, I was sweating, I thought, what's the matter here? I've been gone a half hour, three quarters. I can't find that place to turn off.
Kodwa ndathi ndema, ndandibilile ndacinga, kwenzeka ntoni apha? Bendimke isiqingatha seyure okanye imizuzu engamashumi amane anesihlanu. Kwaye ndiyifumani le ndawo apho ndijike khona. Ndakhangela phezulu nale ixhama lam lijinga. Ndandikwindawo enye kanye. Ndacinga ngaba ndenze ntoni na. Ndibuye ndathabathisa kwakhona ndacinga ndiza kuyifumana ngoku ndandingaqapheli nje.
Watching
ndaqaphela nayiphina intshukumo encinane kuyo yonke indawo ndiqwalasele.
I kept searching, searching, searching. Them clouds coming, I know snowstorm is on the road. Fog hanging low.
Ndafuna njalo 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 lo mafu esiza ndisazi uba uqhutho lwekhephu lwalusiza inkungu irhuqa phantsi. Ndaza ndaqala ndaqaphela ndacinga ndiza kuhambela phambili kancinane ndahamba 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 ndahamba.
Looks like I've seen this place before.
Ndaze ndacinga le nto ayiqhelekanga ukhangela ngokungathi ndike ndayibona le ndawo ngaphambili.
And I looked and there hung my deer.
Ndaze ndajonga kwakhona nali ayixhama lam lijinga yabona.
You know why I was on?
Yeyazi into endandikuyo.
The Indians call it the death walk.
Amandiya athi xa ibiza luhambo lokufa.
You're walking in a circle. Round and around.
Yabona uhamba esangqini jikelele jikelele.
Well, I thought I was too good a guide to ever be lost.
Kulungile ndacinga ukuba ndingumkhokeli olunge kakhulu ukuba ndingaze ndilahleke.
Nothing had to tell me in the woods, I know my way around. See?
Yabona akho nto yayinokundixelela ngamahlathi ndandiyazi indlela yam yabona.
And I started off again, I said I can't make this mistake and I come back again.
Ndaphinda ndathabathisa kwakhona ndathi andinawuyenza le mpazamo ndaza ndabuya umva kwakhona.
I moved up the canyon a little piece, then it does start blowing.
Ndenyuka umwonyo umhlatyana othile kwakusele kuqalisile ukuvuthuza.
Oh my, snow everywhere. Almost goes dark.
Oh, bethu ikhephu kuyo yonke indawo phantse kuye kungcwalaza.
And I knew that Needy would die that night in the wilderness. She didn't know how to take care of herself.
Why and Dunsas wa umidi uyakufanga bobusuku endle. Wayengazi uba angazikhusela kanjani na.
And Billy just about 4 years old, 3 years old. Just a little bitty thing.
Kwaye uphile wayemalunga neminyaka emine budala eminyaka emithathu budala. Intwana nje incinane.
I thought, what will they do?
Ndaza ndacinga baza kuthini.
Well, I got up this far and I hit some moss bit. I thought, I'm in a flat somewhere and I can't see nothing. It's all foggy. That's going around now.
Ndinyuke ukuza kuthi ga kule ndawo. Ndaza ndabetheka kwibhedi yobulembu ndacinga. Ndandi kwindawo ethile ethe tyaba. Kwaye akukho nto ndinokuyibona bekuyinkungu nje. Ndandijikeleza ngoku.
Ordinarily, I'd have found me a place and hold up if I had somebody with me.
Ngokwesiqhelo ngendisifumanele indawo ndimise kuyo uba bekukho umntu ebendinaye.
I'd hold up and wait till the storm is over a day or two to come on out.
Bendiza kumisa ndilinde de uqhuthelo ludlule usuku okanye iintsuku ezimbini ndize ke ndiphume.
Couple of pieces here over my back, went in, eat and forgot about it.
Ndisike indawo yexhama lam. Phezu komqolo wam ndingene ngaphakathi ndidle ndilibale ngayo.
But you can't do that in your wife and baby laying up in the woods perishing.
Kodwa ungeke uyenze loo nto umntwana wakho nenkosikazi yakho bayelele phaya ehlathini besifa yabona. Ngoko ndaqala ukucinga ndingenza ntoni. Ngoko ndahambela phambili kancinane. Ndaze ndacinga ngoku yima xa bendiqanda kulaa ntlambo yokuqala umoya busebusweni bam. Ngoko ke kufuneka ukuba ndibe ndize ngale indlela. Kufuneka ndize ngale ndlela. Kodwa ndibhadule indlela ukuhla ukuya kumahlathi amakhulu. Kodwa khange ndazi uba ndiphi na. Ndathi oh, ndaqalisa ukuphaphazela. Ndaze ndacinga, yima umzuzwana. Bill, awulahlekanga. Ndizama ukuziqhatha. Awungeke uyiqhathe, hayi hayi.
That inner conscience tells you you're wrong.
Esa sela singaphakathi siyakuxelela ukuba uphazamile.
Or you guys say, oh, I'm saved, I go to church. Don't you worry, you wait till that deathbed comes. You know it's different.
Oh, uzama ukuthi, oh, ndisindisiwe, ndihamba icawe, musa ukuhlupheka. Linda kude la amandlalo okufa uze. Kwaye uyakwazi uba yahlukile.
Your conscience tells you.
Isazela sakho siyakuxelela.
Something inside of you tells you you're wrong.
Yinto ngaphakathi kuwe uxela ukuba uphazamile yabona.
You know if you die you couldn't be a holy God.
Uyazi ukuba uba ungafa ungeke udibane noThixo ongcwele.
As we see in my sight even the holy angels have to veil their face to stand before him.
Njengoko simbonile phezulu kwanezithunywa ezingcwele kufuneka zibufihle ubuso bazo uma phambi kwakhe.
How are you going to stand outside the blood of Jesus Christ to veil you?
Uza kuma kanjani ngaphandle kwegazi lika Jesu Christ ukuzele kugqume?
I thought, well, I'll make it. I started on.
Ndacinga oh ndiza kuya kufika ndaqalisa.
And I found out, I kept hearing something, then I got nervous.
Ndaza ndafumanisa ukuba ndisoloko ndiziva into ndaza ndaphaphazela.
I thought, now if I do that, I'm going to go to pieces.
Ndaza ndacinga ngoku bandenza loo nto ndiza kujuceka.
That's usually what a lost man does. He goes to pieces in the woods.
Ngokuqhelekileyo yile nto umntu olahlekileyo ayenzayo. Uyajuceka ehlathini.
Then he'll take his gun and shoot himself or fall over a ditch and break his leg and there he lays. You'll die there.
Azikathathe umpu wakhe azidubule okanye awe emseleni ophuke emlenze. Nanko ke lele apho iyakufela apho.
So I thought, what am I going to do?
Ngoko ndacinga ndiza kuthini.
So I started walking on.
Ngoko ndaqalisa ukuhamba.
I kept hearing something saying, I'm a very present help in a time of trouble.
Ndaze ndasoloko ndiziva into isithi ndilolona ncedo lukhoyo ngexesha lembandezelo.
I just kept walking on.
Ndaza ke ndaqhubela phambili ndahamba.
I thought, now I know I'm getting settled off now. I'm hearing a voice talk to me.
Ndacinga ngoku ndiyazi. Ndiyaphambana kancinane ngoku. Divile izwi lithetha nam.
I kept going on. Whistling, you know.
Ndaqhubeleka ndihamba. Yazi. Isebenza uyazi.
I thought, well, I'm not lost.
Ndacinga ngoku andilahlekanga.
You know where you're at, boy. What's the matter with you? You can't get lost.
Uyazi uba undawuna mfana. Kwenzeka ntoni kuwe? Awunakulahleka.
You're too good a hunter, you can't get lost.
Ungumzingelo olungileyo, awunakulahleka.
Self-bragging, making myself, bluff myself through.
Ukukhayisa uyazi, ndizenza ukuba ndiziqhathe okokoko.
You can't bluff it.
Ungeke uziqhathe.
Way down here is a little wheel turning and saying, boy, you're lost, and you know you are. You're lost.
Ezantsi apho kho ivile encinane ejikelezayo lisithi, ndodana ulahlekile, kwa uyazi uba ulahlekile, yabona, ulahlekile.
I kept moving on. Oh, I'm not lost. I'll be all right. I'll find my way out.
Ndaqhubeleka ndihamba. Oh, andilahlekanga. Ndiza kulunga. Ndiza kuyifumana indlela yam yokuphuma.
Things begin to look funny. Winds close.
Izinto ziqalisa ukukhangela ngendlela engaqhelekanga. Imimoya iyavala.
Snow begin to fly in a little harmony snow we call it spitting down.
Ikhephu liqalisa ukuphephezela. Umrhayiwana wekhephu elincinane. Silibiza ngokuba ngumkhwithi.
I thought a wife and baby.
Ndaze ndacinga ngenkosikazi nomntwana.
I'm not. I thought, oh my.
Andi ndacinga, oh babe.
Directly I heard that again and said, I'm a very present help in a time of trouble.
Ngonda ivalando kwakhona yathi ndinolona ncedo lukhoyo ngexesha lenkathazo.
As a minister of the gospel and preaching right here at the tabernacle.
Kwaenda ndingumshumayeli wevangeli ngoko ndishumayela kanye apha emnqubeni.
So I thought, well, what can I do?
Ngoko ndacinga ndingenza ntoni?
I stopped. Looked everywhere. It's fog already down now.
Ndema ndakhangela kuyo yonke indawo. Kwaye kwakusele kho inkungu phansi ngoku.
That was it. Nothing could be done then.
Nda yayilonto. Akhonto yayinokwenziwa ngoko.
I thought, oh, what can I do?
Ndacinga, oh, ndingenza ntoni?
I thought, sir, I'm not fit to live. I've had too much self-confidence. I thought it was 100, but I'm not.
Ndacinga, mhlekazi andifanelanga kuphila. Bendisoloko ndizithembile kakhulu. Bendicinga uba ndingumzingeli, kodwa ndinguye.
Brother, I've always trusted him.
Kwaye mzalwana ndasoloko ndimthembile.
Shooting. I've got records up there.
Ukudubula. Ndinodumo phezulu phaya.
And a fisherman, I'm a poor one, but I've always trusted him.
Umlobi ndingolambathayo kodwa bendisoloko ndimthembile.
Shots, I'm a poor shot, but he's let me make world records on it.
Kwincani ndiyincani elambathayo kodwa undenze ndafumana udumo lwehlabathi kuko, yabona?
Shoot deer 700-800 yards.
Ndadubula ixhama amakhulu asixhenxe asibhozo eyadi.
Got a gun up there, killed 35 head of game without missing a shot with it.
Ndafumana umpu phezulu phaya ndadubula umhlambo ngamashumi amathathu anesihlanu enyamakazi ngaphandle kokuphosa ngayo.
Just read that anywhere if you can, see?
Ungafunda njengaloo nto naphina uba unako, yabona?
Not me, it's him, I've trusted him.
Ayindim, nguye, ndamthemba.
There I was, I thought, what can I do? What can I do?
Ndandilapho ndacinga, ndingenza ntoni, ndingenza ntoni.
I kept that getting closer, closer. I'm a very present help in a time of trouble. A very present help.
Ndahamba laa nto isondla ngokusondela ndilolona ncedo lukhoyo ngexesha lenkathazo. Olona ncedo lukhoyo.
I thought, is that God talking to me?
Ndacinga, ingaba nguThixo lowo uthetha nam?
I took off my hat.
Ndathula umnqwazi wam.
I had my patrol hat, red handkerchief wrapped around it. I laid it down.
Ndanomnqwazi wam wokugada, itshefu ebomvu ibotshwe jikelele kuwo. Ndawubeka phantsi.
Took off my coat, it's moist.
Ndakhulula ijasi yam yayifumile.
I laid my coat down. Set my gun up against the side of a tree.
Ndaze ndandlala ijasi yam phansi ndemisa mpu wam ecaleni lomthi.
I said, Heavenly Father, now I'm getting beyond myself. I'm hearing a voice speaking to me. Is that you?
Ndathi, bawo osezulwini. Ndiyaphambana ngoku. Ndiva ilizwi lithetha nam. Nguwe.
I said, Lord, I'm going to admit to you that I ain't no hunter.
Ndathi, Nkosi, ndiza kuvuma kuwe andingomzingeli.
I can't find my way around.
Andikwazi uyifumana indlela.
You have to help me.
Kufuneka undincede.
I'm not fit to live doing the things that I've done. Coming in here and thinking I know too much about to ever get lost. I need you, Lord.
Andifanelanga ukuphila kwakhona ndenze izinto endizenzileyo. Ndingene apha ndicinga ukuba ndazi lukhulu ngako ukuba ndingaze ndilahleke. Ndifuna wena, Nkosi.
My wife is a good woman.
Inkosikazi yam ngumfazi olungileyo.
My baby, my little boy, his mother's gone on. And she's trying to be mother to him. And I just married her.
Umntwana wam, inkwenkwe yam, umama wakhe ehambile kwaye uzama ukuba ngumama kuye. Kwaye ndisandula ukutshata.
Here she is, the kids down the woods, they'll both die tonight.
Kwaye umntwana phaa ehlathini bobabini bayakufa ngokuhlwa nje.
That wind will turn down about 10 below zero, and they won't know how to live. They'll die tonight.
Laa moya uzawuhla malunga naphantsi kwamaqondo alishumi. Kwaye bayikwazi ukuba mabathina baphile kanjani na. Bayakufa ngokuhlwa nje.
Don't let them die, God. Take me to them so that I can see that they don't die.
Musa kubavumela bafe, Thixo. Ndithabathe undise kubo ukwenzela ukuba ndibasindise ekufeni.
I'm lost. I'm lost, God. I can't find my way around. Won't you please help me?
Ndilahlekile, ndilahlekile, Thixo. Andikwazi ukuyifumana indlela. Awuna ukunceda undincede.
And forgive me for my own self-centered way. I can't do nothing without you. You're my guide. You help me, Lord.
Undixolele ngendlela yami yokuzicingela. Akukho ndinokuyenza ngaphandle kwakho. Ungumkhokeli wami. Ndincede, Nkosi.
I got up and I said, Amen.
Ndaphakama ndaze ndathi, Amen.
Picked up my handkerchief, my coat, picked it up, put my hat back on, picked up my gun.
Ndachola ichefu yam, ijasi yam, ndayithabatha, ndabuyisela umnqwazi wam entloko, ndachola umpu wam.
I said, now, I'll fix myself in the very best way that I know how to go. the very best of my understanding.
Ndathi ngoku ndiza kuzilungisa ngeyona ndlela ilungileyo yokuhamba, eyona ilungileyo yokwazi kwam.
Now I'll go straight one way, because I'm walking around a circle somewhere. I don't know where.
Kwaye ndiyakuhamba ngqo ngendlela enye ngokuba ndihamba ndijikeleza isangqa kwindawo ethile andazi ukuba kuphi na.
But I'll go the way you tell me, Lord God, my guide.
Kodwa ndiyakuhamba ngendlela ondixela yona, Nkosi Thixo, mkhokeli wam.
I started walking this way, I said, this is it. I had to make myself believe it.
Ndaqala ukubheka ngapha ndathi yiyo le kwaye kufuneke ndizenze ndiyikholelwe.
I'm going this way. I'm going straight this way.
Ndihambe ngale ndlela. Ndiyazi ukuba ndizawuhamba ngale ndlela.
I'm not going to vary. I'm going this way. I know I'm right. I'm going this way.
Andizukujika ndihamba ngale ndlela. Ndiyazi ukuba ndilungile. Ndihamba ngale ndlela.
If I'd have went that way and headed off over in Canada.
Ukuba ndihambe ngale ndlela ngendabheka ngaphandle ngaphesheya eCanada, yabona?
Just then I felt something touch me on the shoulder. Hand. It felt like a man's hand. So quick, I turned around to look.
Kanye ngelo thuba ndeva into endichukumisa egxalabeni, isandla. Yavakala ngathi isandla somuntu ngokukhawuleza okukhulu ndade ndajika ndakhangela.
There was nobody standing. I thought, what was that?
Kwangekho umuntu wayemi apho ndacinga ingaba ibintoni leyo.
Here's the Bible laying before me. God, my guide and judge, is standing here.
Nansi iBhayibhile ilele phambi kwam. UThixo, umkhokeli wam nomgwebi, umi apha.
I just looked up. And right back this way, that fog just cleared back so I could see the tower on top of here came out.
Ndakhangela nje phezulu kanye ngqo emva ngapha la nkungu yathi nje yatyila de ndibe nokubona uphondo encincoyini yentaba enkanyama.
Going right straight away from it, the best of my hunting ability, I was going away from it. Get real late in the evening, man.
Ndisimka kanye ngqo kuyo ngobona buchule bokuzingela bam ndandisimka kuyo limka mpela ixesha ngorhatyo olukhulu ngoko.
I turned real quick. Directing myself like this.
Ndathi kangokhawule sokhulu ndizikhombisa ngohlobo.
I took off my hat, raised up my hand. I said, guide me over. God, you're my guide.
Ndabamba umnqwazi wam ndaze ndaphakamisa izandla zam ndathi ndikhokele undiweze Thixo ungumkhokeli wam.
I started. I had to go right straight up bluffs and everything getting there. Later and later.
Ndaqalisa ndandiza kunyuka ngqo ingqondorha nayo nayiphila enye into ukuze ndifikele lapho kusiba sebusuku ngakumbi.
Then it got dark. Deers are jumping in front of me and everything.
Kwaza kwamnyama amaxhama etsiba phambi kwam nayo yonke into.
I couldn't think of nothing but keeping myself one way right up this mountain.
Ndandingena ukucinga ngayo nangayiphi na enye into koko ikukuzigcina ndisendleleni enye ukunyuka kanye ngqo kule ntaba.
I know if I could get to the tower, Mr. Denton and I helped put the line up that spring.
Kwaye ndazi ukuba uba ndingafika kolo phondo umnumzana Denton kunye nam ndancedisa kwenzeni ucingo lwefowuni lunyuka ngaloo nto asahlobo.
We tacked the telephone wire from the Hurricane Mountain all the way down about 3.5 or 4 miles right down to the camp.
Salu hlomela olucingo lwefowuni ukusuka kwintaba yenkanyamba konke ukuhla malunga neemayile ezintathu ezinesiqingatha okanye ezine ukuhla ngqo kuya enkampini.
And it went right down a little trail, but the snow on there, you couldn't tell the trail. See?
Kwakhona yehla ngqo ngomzila omncinane kodwa ikhephela lilapho wangena ukuqaphela lo mzila, yabona?
And the wind blowing and everything, it's dark and blizzard and going, you couldn't tell where you was at.
Nomoya ubhudla nayo yonke into kwakumnyama noqhuthelo lunekhephu lubhudla wangena kwazi ukuba wawundawoni na.
Well, the only thing I knew after it got dark, and I didn't know, I know I was going one way and right up the mountain.
Kulungile, into enye endandiyazi ukuba ndingayenza emveni kokuba kwathi kwabamnyama kwaye ndandingazi ndiyazi ukuba ndandibheka calanye kwaye ndinyuka ngqo entabeni.
Because I was supposed to go up the mountain, and the tower set right at the top of the mountain, and I had about 6 miles to get to it.
Ngoku ndandifanele ukuba ndinyuke intaba, nebhakane imiswe kanye encochoyini yentaba, kwaye ndandimalunga neemayile ezintandathu ukuze ndifike kuyo.
Just think that fog clearing back 6 miles, just one hole, that I could see it.
Khawufane ucinge, laa nkungu ityila iimayile ezintandathu, umnxuma nje umnye, de ndibe nokuyibona.
And then I packed my rifle. And this hand, hold his hand up, because I tacked the wire on the trees like that, going down the telephone wires to the cabin so he could talk to his wife, and then call out from there, from the mountain.
Ndaza ngoko ndandiza kuphatha umpu wam kwesandla, ndize ndisiphakamisele phezulu esisandla, kuba ndandibethelele ucingo lwefowuni phezu kwemithi njalo lusihla iingcingo zefowuni zisiya kuloo ndlu yenziwe ngemithi ukwenzela ukuba athethe nenkosikazi yakhe, abe nokutsala umnxeba ukusuka apho ukusuka entabeni.
And I was going to help him take it down that fall.
Kwaye ndandiza kumncedisa ukulusa ezantsi kolo kwindla.
And I had my hand up like this, saying, oh God, let me touch that line.
Ndaze ndaphakamisa isandla sam ngolu hlobo ndisithi, oh Thixo, makhe ndilichathe olwacingo.
Walking my arm against the sore, tired, I couldn't hardly hold it. I have to let it down.
The Ampa and Garyam, Tanigana Quazukush and the Pagamisil, Kufunaga Band, Yaka Isle.
Now change the gun and put it in that step back a couple of steps so I'll be sure not to miss it. Then raise my hand up. Start walking. Walking.
Tandu Chincha Umpu, do begging a Pagat Appa. Dibuya Umfaina Zimbalo, Quenzelagus and Kinsega Band, he pause. Tizaga, the New Selling Garyam Pesul, Kalisaguamba. Diamba.
Getting late, dark, wind blowing.
Limka lona iklasha, kusba mnyama umwe ubudla.
Oh, I grab a hold of Lima. That's it. No, that's not it.
Oh, undani bamba I seven, didi. Nalo ke. Hai, ay lilo.
Oh, you don't let it give an uncertain sound.
Oh, lona, musa uivumela inike isandi esnga konda galiyo.
After a while, when I was just about ready to give up, my hand hit something. Oh, my.
Emfakwe tutyana. And then Lungelunga, my son, the Samsa better into a deal. Oh, bet.
I've been found when I was lost.
Difunyan, Egben Bentilashikil.
I held to that water.
Dabambelagolo Tingo.
I dropped the rifle right down. Took my hat off my head. I stood there.
Now we sell a canny pans umpu. No trumas woman trogo. Demma apple.
I said, oh, God. What a feeling it is to be found. When you're lost.
Ndati, oh, Tiko, who's from Janu Funyano? Aula Segil.
I said, right down to the end of this wire. I'll never turn it loose.
Ndati, Amazan's Ganyapol Pelaconol Tingo. And Saius and Rieke.
I'll hold on to this wire. It'll guide me right straight to where all on this earth that's dear to me is laying right down there.
Diagbam Pelacol Tingo. Riang Kogalango, Apocon, the Pesguel Sabati, Kutandegao Kum Glele Corner.
My wife and baby frantically, not knowing where I am, not knowing how to make a fire, not knowing what to do. And winds are blowing and limbs are popping and falling off the trees.
Inkosikazi yam, nosana, bephakuzela bengazi ukuba ndiphina, bengakwazi ukubasa mlilo, bengazi uba bangenza ntoni na nemimoya ebhudla namasebe eqhuzuka isiwa emithini.
I was daring to let go of that wire.
Ndandingenako kuliyeka lo cingo.
I held that wire till it guided me right in. To where all that was dear on earth was to
me.
That was a horrible experience and a great experience to find my way out. That wasn't half of it.
Eso yayisisehlo soyikekayo. Kwaye ngamava amakhulu ukufumana indlela yokuphuma. Kodwa yayingesiso nesiqingatha salonto.
One day I was lost in sin.
Ngenye imini ndandilahleke esonweni.
I went church after church trying to find something.
Ndaya kwinkonzo emva kwenkonzo ndizama ukufumana into.
I went to the Seventh-day Adventist. They told me keep the Sabbath. Quit eating meat.
Ndaya kumasabatha. Andixelele ukuba gcina isabatha. Yeka udla inyama.
I went over to the Baptist church, First Baptist church. He said just get up and tell them that you believe Jesus Christ, the Son of God, and I'll baptize you. That's it.
Ndaya kubandla lasebaptist, ibandla lokuqala lasebaptist, wathi phakama nje ubaxele ukuba uyakholwa kuYesu Kristu unyana kaThixo ndakubhaptiza ke kuphelele apho. Kwangekho nto.
So one day out in a little coal shed, I held my hands up. I caught a hold of something. Or may I say something got a hold of me.
Kodwa ngenye imini ngaphandle kushede encinane yamalahle, ndaphakamisa izandla zam phezulu, ndabamba into ethile, okanye mandithi into ethile yandibamba.
It was a lifeline. The guide.
Ya indambo yobuhomi. Umkhokeli.
And he's led me safe this far. I ain't gonna take my hand off that water.
Kwaye undikhokele kukhuselekileyo ukuza kuthi gangoku. Andisoze ndisuse isandla sam kolo cingo.
I'm holding my hands to him.
Ndizolulele kuye izandla zam.
Let creed the denomination do whatever they want to. I'm holding on to the guide.
Mazithi inkolo amahlelo enze nayiphi na into afunayo. Ndibambelele kulo mkhokeli.
For all that's ever on earth and all that's in heaven ever means precious to me is at the end of this line.
Kuko konke kwakho emhlabeni kunye nako konke okusezulwini oko kwakhe kwathetha ukuxabiseka kusekupheleni kolucingo.
He's brought me safely this far. I'll trust him the rest of the way.
Undizise ngokukhuselekileyo ukuza kuthi gangoku. Ndiyakumthemba kuyo yonke indlela.
When he, the Holy Ghost, has come, he will guide you and lead you into all it.
Ate yena umoya oyingcwele weza, uya kunikhokela, andikhokelele kuko konke ukukhanya.
Friends, it's brought me where I am today.
Zihlobo, undizise kanye apho ndikhoyo namhlanje.
It's made me what I am.
Undenze le nto ndiyo.
I can gladly introduce it to you.
Ndingamazisa ngovuyo kuni.
It's the only guide that I know anything about. For your own earth are up there.
Ngumkhokele kuphela kwendinento endiyaziyo ngaye. Walapha phezu komhlaba kanye phezulu phaya.
He is my guide when I go hunting. He's my guide when I go fishing.
Ungumkhokeli wami xa ndiyakuzingela. Ungumkhokeli wami xa ndiyakuloba.
He's my guide when I talk to somebody. He's my guide when I preach. He's my guide when I sleep.
Ungumkhokeli wami xa ndithetha nomuntu. Ungumkhokeli wami xa ndishumayela. Ungumkhokeli wami xa ndilele.
And when I come to die, he'll be standing at the river.
Hallelujah.
He'll guide me across the way.
Kwaye xa ndisiza kufa. Uyakubema iphaya emlanjeni uyakundikhokelela andiweze endleleni.
I'll fear no evil for thou art with me. Thy rod and thy staff they'll correct me and guide me across the river. Let us pray.
Andisayi koyika bubi ngoba unam wena. Intonga yakho nomsimulelo wakho ziyakundilungisa zindikhokelele ngaphesheya komlambo. Masithandaze.
Heavenly Father, I'm so thankful for the guide. The one who leads me.
Mawose zulwini, ndibulela kakhulu ngomkhokeli.
Oh, sometimes, Father, I can't hear him around me. I get scared.
Oh, ngamanye amaxesha bawo andimva ekufuphi nam. Ndibe noloyiko.
I want him close to me because I don't know what time I'm going to run up on the river.
Ndimfuna kufuphi nam ngokuba andilazi ixesha endiza kubaleka ngalo ndiye phezu komlambo.
I want him to be near me. Don't never leave me, Lord.
Ndifuna ukuba abe kufuphi kum. Ungaze undishiye, Nkosi.
I can't talk. I can't preach. I can't. I hunt in the woods, I can't fish on the bank, I can't drive my car. There's nothing I can do without you.
Andinakutheta, andinakushumayela, andinakuzingela emahlathini, andinakuloba elunxwemeni, andinakuyiqhuba imoto yam. Akho nanye into endinokuyenza ngaphandle kwakho.
You're my guide.
Ungumkhokeli wam.
How happy I am to say this congregation tonight. How that you have guided me in all these things. How that you have brought me.
Indlela endivuyela ngayo ukuchaza kweli bandla ngokuhlwa nje, indlela ondikhokele ngayo kuzo zonke izinto, indlela othe wandizisa ngayo.
I was thinking the other day, no more than a few years ago, standing out here on the street, and because that my family had done wrong, no one would talk to me.
Bendicinga ngenye imini, kungekho ngaphezu kweminyaka embalwa edlulileyo, ndime ezantsi apha esitratweni, kwaye ngenxa yokuba usapho lwakuthi lwenza ngokungalungileyo.
I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me.
Ndandililolo ndifuna ubudlelane. Akukho umuntu wayefuna into yakwenza nam.
They said his dad is a bootlegger.
Bathi uyise uthengisa iziyobisi ezingekho mthethweni.
And Lord, so no one would talk to me and I love people.
Kwaye Nkosi, ngoko akho namnye umuntu wayefuna ukuthetha nam. Kwaye ndiyabathanda abantu.
One day when I caught a hold of that line.
Kodwa ngenye imini ndathi ndakubamba loo ntambo.
Now thank God I have to slip off and get out into the wilderness to get a little rest.
Ngoku ndiyacinga Nkosi kufuneka ndike ndinyebelezele ndimke ndiye ngaphandle entlango ndifumane ukuphumla okuncinane.
What did it?
Yintoni eyenza oko?
Not personality, not education, I have none.
Ayiso stima, asiyomfundo, andinayo.
But it was you, Lord. You, Lord.
Kodwa yayinguwe Nkosi. Wena Nkosi.
You let me zero the target. You let me catch the big fish because you know I wanted to do it.
Undenze kuba ndiyichane kanye into ekujoliswa kuyo. Undenze ndabamba inhlanzi enkulu kuba busazi kuba ndifuna kuyenza loo nto.
You give me fathers and mothers, you give me brothers and sisters.
Undinike ootata nomama, undinike abantakwethu noodadewethu.
You give me my health, you give me a wife, you give me family.
Undinike impilo yam, undinike inkosikazi, undinike usapho.
You're my guide, Lord.
Ungumkhokeli wam, Nkosi.
Let me hold your hand, you'll never let me turn loose.
Ndivumele ndibambe isandla sakho ungaze undiyeke ndiphuncuke.
If one hand gets weary, I'll just change hands.
Ukuba esinye isandla siyadinwa ndakutshintsha nje izandla.
Help me, Lord.
Ndincede, Nkosi.
Now may each one in here take a hold of that same lifeline, Lord. The Holy Spirit, which is our life. Life-giving resource.
Kwaye ngoku anga wonke ubani apha ngaphakathi angabamba kwaloo ntambo yobomi, Nkosi. Umoya oyingcwele obubomi bethu. Umthombo onika ubomi.
And may it guide us all to that happy land yonder where the toils of life is over and our work on earth is done.
Kwaye ungangasikhokelela sonke kulaa mhlaba olonwabo ngaphesheya apho iinzima zobomi zidlulileyo nomsebenzi wethu wasemhlabeni ugqityiwe.
And then there will be no more old age, no feeble people.
Kwaye akuyukuphinda kubekho kuguga. Kungekho umuntu ubuthathaka.
No more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls. But we'll be young there forever.
kungekho busuku bakudinwa kungekho kulila nakuthandaza kungekho kubizela isiguqweni koko siya kubabatsha phongona phakade
sickness and sorrow will be no more
isifo nosiza azikuphinda zibekho
there will be no more sin we'll live in righteousness of God to all ages that is to come to a ceaseless eternity
akuphinda kubekho sono kwaye siya kuphila kubulungisa bukaThixo kuzo zonke izigaba ezayo kwina phakade elingapheliyo
granted father
siphe oko bawo
now father if there's any in here tonight who's ever had a hold of that lifeline may they find it right now
kwaye ngoku bawo ubakho abathile ngaphakathi apha bangazange babambeleyo kulontambo yobomi bangangayifumana khona ngoku
may the holy spirit who is guided
kwaye unga umoya ingcwele okhokelayo
and I can say from my heart with my hand on your word He's always been right.
Kwaye ndingatsho ngenhliziyo yam isandla sami siphezulu kwelizwi lakho ube soloko enyanzile.
I'm wrong many times but he's right.
Ndiyaphosisa kumaxesha amaninzi kodwa unyanzile.
Let him stay with me, Lord. Let me stay with him.
Makahlale yena nami Nkosi, mandihlale naye.
May others in here who don't know him tonight, may they take a hold of his unchanging hand that they might be guided down.
Kwaye banga nabanye abaphakathi apha abangamazi yongokuhlwa nje bangangabambelela kwisandla sakhe esingaguqukiyo ukwenzela ababakhokelelwa ezantsi
someday we're coming out to the river
kwaye ngenye imini siyakuphumela emlanjeni
it'll be foggy that morning too
kuza kubakho inkungu ngalontsasa kwakhona
oh see me roaring the old Jordan the breakers are dashing death choking the life out of us
ulwandle oludala luyakube luguma iYordane ndala amaza amakhulu ehlasela ukufa kufuthanisela kukhuphela ubomi ngaphandle kwethu
God I won't be scared I settled a long time ago
kodwa Thixo andiyikoyika ndalungisa konke kwixesha elide elingaphambili
I just want to take off the helmet as a warrior turn around look back down the path to see where that line has guided me to
ndifuna nje ukuthula isigcina enhloko njengeJohn ndijike ndikhangele emva emazantsi endlela ndibone apho la ntambo endikhokelele khona
See all the wilderness have come to and every briar patch and every pile of stones that I got bruised on but holding the wire
ndibone yonke lo nhlango ndigqithe kuyo kunye nasiphina siziba somtholukhuni okanye nemfumba yamatye endagruzuka kuyo kodwa ndibambe ucingo
As you said the poet did some through the waters and some through the floods some through deep trials but all through the blood
njengoko wathi imbongi yatshoyo abanye baphumela emanzini nabanye baphumela kwizikhukula abanye kwizilingo ezinzulu kodwa bonke ngegazi
I want to take this the whole sword here that protected me along the road and stick it back in the sheath scream out father send across the boat this morning I'm coming in home
kwaye sakuthatha oku iqele lidala apha elanikhuselayo endleleni silphindisele singqobeni salo sikhwaze bawuthumela kuwele iphenyane ngalentsasa ndiza ekhaya
You be there Lord You promised it You can't fail
Uyakube ulapho Nkosi uyithembisile lonto awungeke uwe phansi
Let everyone that cheered him
Usikelele wonke ubani olapha ngoku
If they don't know how to hold this line and never touch it
Kwaye kubaba yazi indlela yokubamba lentambo bengazange bayichukumise
May holy hands raise up now wanting hands desiring hands and touch the lifeline that'll lead them to their heart's desire perfect peace and satisfaction rest in Christ
zanga izandla ezincwele singaphakama ngoku izandla esifunayo izandla ezinqwenayo sichukumisa intambo yobomi eyakubakhokela kwiminqweno yenhliziyo yabo uxolo ngokugqibeleleyo nokwaneliseka baphumule kuKristu
with our heads bowed would there be a hand to raise up and say let me hold my hand
Nithobe enhloko zenu njalo zingakhona izandla eziphakamayo zithi mayibe ndimi bamba isandla sami
Oh God bless you
Oh Thixo akusikelele
When the way growing drear precious Lord linger near when my life is almost gone
Xa indlela iba sizungu Nkosi ethandekayo uzula kufutshane xa ubomi bami uphanze kuphela
At the river I'll stand Guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord. Lead me on.
Ndiyakumaye mlanje, khokela inyawo zam, bamba isandla sam. Bamba isandla sam Nkosi ethandekayo ndikhokelele phambili.
There be another raise up your hand, say, Lord, I want to feel the touch of the lifeline tonight.
Ingaba bakhona abanye abanokuphamisa izandla zabo bathi Nkosi ndifuna ukuva ukuchukumisa kwentambo yobomi ngokuhlanje.
I want to feel Christ has forgiven me of my sin and I want to be a new creature from this hour on.
Ndifuna ukuva uYesu ukuba undixolele izono zami. Kwaye ndifuna ukuba sisidalwa esitsha ukusukela kule yure ukubheka phambili.
God bless you.
UThixo akusikelele.
But to be another, so let me touch you, Lord. Let me lose myself.
Angakhona omnye othi mandikuchukumise Nkosi, mandizilahlele.
God bless you, sister.
UThixo akusikelele dadhe.
Let me lose myself and find it, Lord, in thee.
Mandilahleke kwesisiku sami ndize ndisifumane Nkosi kuwe.
God bless you. God bless you. That's right.
UThixo akusikelele, uThixo akusikelele nawe, ilungile lonto.
Let me lose myself, Lord. Let me forget.
Mandizilahlele Nkosi, mandilibale.
God bless you, brother.
UThixo akusikelele mzalwana.
Let me, God bless you, sister.
Mandi uThixo akusikelele dadhe.
Let me just lose all my knowledge. God bless you, sister.
Mandilahle nje lonke ulwazi lwami, uThixo akusikelele dadhe.
Don't trust in man-made schemes. Follow the guide. He'll guide you to all truth.
Sukuthembele kuyileni okwenziwe ngabantu, landela umkhokeli, uyakukhokela kuyo yonke inyaniso.
Lead me, Lord Jesus. Lead me.
Ndikhokele Nkosi Yesu, ndikhokele.
God bless you back there.
UThixo akusikelele emva phaya.
Oh, many hands have been up wanting salvation.
Oh, kukho izandla ezininzi eziphakamileyo zifuna usindiso.
Now, while we're the altar here, you can't call the altar because people are standing all over.
Ngoku xa si isibingelelo apha akunakusibiza isiguqo ngoba abantu bahleli phezu kwaso sonke.
But he's right there.
Kodwa ulapho kanye.
You know good and well when you raise your hand, something happens in your heart.
Wazi kakuhle nangokulungileyo ngethuba uphakamisa isandla sakho into ethile enhliziyweni yakho.
Jesus said, he that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life.
UYesu wathi lo wevayo amazwi am akhole kulo wandithumayo unobomi okunaphakade.
You mean it?
Ninyanisekile ngaloo nto?
And there's a pool here filled up with water. There'll be plenty of time for baptism. Let us pray.
Ngoko likho iqula apha elizele ngamanzi. Kuzabakho ixesha elaneleyo lokubhaptiza. Masithandaze.
Our Heavenly Father, this little broke up message tonight through a hoarse voice. The Holy Spirit must have went out somewhere.
Bawethu sesizulwini lo myalezo omncinane waphukuleyo ngokuhlanje ngelizwe lisisichoto umoya ingcwele kufanele kuba uye kwindawo ethile.
Where was purpose? And there's many, Lord, tonight some 15 or 20 raised up their hands that they need the guide.
Uye apho umiselwe kuya khona kwaye baninzi Nkosi ngokuhlanje abalishumi elinesihlanu okanye amashumi amabini waphakamise izandla besithi bamswele umkhokeli.
They realize that they're trying to fool themselves.
Bayaqonda ukuba bazama ukuziqhatha.
They're trying to say I'm all right, but way down deep they know they're not.
Bazama ukuthi ndilungile kodwa emazantsi bayazi ukuba abanjalo.
They want to feel you, Lord.
Kwaye bafuna ukukuva Nkosi.
They want the guide, they want to sign up.
Bafuna umkhokeli, bafuna ukubhalisa.
You're never overstocked.
Awuke usindwe.
They want to sign up for this trip.
Bafuna ukubhalisela oluhambo.
They don't know how to get there. No one knows how to take them there. You're the only one.
Abayazi indlela yokufikela laphaya. Akukho umuntu uyaziyo indlela yokubasa phaya. Nguwe kuphela.
They're coming for God's provided guide, the Holy Spirit.
Beza kumkhokeli onikezelwe nguThixo, umoya oyingcwele.
They raised up their hands.
Baziphakamisile izandla zabo.
Oh, Holy Ghost and God, come down upon them.
Oh, moyo ingcwele nomkhokeli, yihla phezu kwabo.
Forgive every sin. Pardon their iniquities.
Xolelana siphina isono, sixolele isirheqo zabo.
Take them into the body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that line that'll lead them on down to the Jordan and across Jordan to the promised land.
Bangenise kumzimba kaKristu ngokuhlanje apho banokuva khona umsinga kaThixo uqukela ngalantambo iyakubakhokela lezantsi eJordane nokuwela iJordane ukuya kwilizwe ledinga.
And they follow straight behind the word.
Banga bangalandela ngqo emva kwelizwi.
The word said repent and then be baptized in the name of Jesus Christ.
Ilizwi lathi guqukani nize nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu.
May they not try some other way.
Banga banakuzama kuyenza ngolunye uhlobo.
May they follow right behind the word. But he's the one that will guide.
Banga balangalandela kanye emva kwelizwi ngoba nguye oyakubakhokela.
That's the steps to climb over till we can catch a hold of the guide.
Laonga, laonga manyato lekufuneka enyukiwe, desibambe umkhokeli.
Grant it, Lord. May they be yours.
Siphe oko Nkosi, banga banganga bakho.
They are in your hands now as trophies. No man can pluck them out.
Amen.
Basezandleni zakho ngoku njengembasa akho mntu unokubasusa.
I believe that you will take them as saved people.
Ndiyakholwa ukuba uya kubathabatha njengabantu abasindisiweyo.
I believe they raised up their hands. They could not have done that in themselves unless something spoke to them.
Ndiyakholwa ukuba baziphakamisile izandla zabo bebengena kuyenza loo nto ngokokwabo ngaphandle kokuba into ethile ithethile kubo.
That was you, Holy Spirit and guide.
Kwaye ibinguwe moya oyingcwele nomkhokeli.
They see the hours closing in. Fog is coming over the earth.
Bayabona ukuba iyure iyaphela inkungu iyafika phezu komhlaba.
Great creeds and things are uniting together. Churches are confederating, coming together.
Iinkolo ezinkulu nezinto ezinjalo ziyamanyana, amabandla ayamanyana, ayadibana.
And oh God, how they're trying to say all that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska.
Why, oh, uThixo, indlela abazama ngayo ukuthi konke oko kunento engaqhelekanga kuyakufuneka kumke apha kuye Alaska.
And all these things that are threatening, it's not new to us. The great guide has showed us that in the path of the word.
Why, zonke izinto bagrogisa ngazo azintshanga ukuthi umkhokeli omkhulu usibonisile oko kwindlela yelizwi.
We're just passing through that part of it.
Sidlula nje kuloo ndawo yalo.
Father God, He spoke to them tonight, and I give them to you now as trophies of the word in Jesus' name.
Bawo Thixo, uthethile nabo ngokuhlwa nje, kwaye ndibanikela kuwe ngoku njengeembasa zelizwi egameni likaYesu.
Now laying on the desk here, Father, is handkerchiefs. It's for sick people.
Ngoku kulele phezu kwedesika apha bawo zitshefu zenza abantu abagulayo.
Some little baby maybe, some mother, some sister, some brother, even little hairpins stuck in them.
Usana oluthile oluncinane mhlawumbi, umama othile, udade othile, umzalwana othile, kwanezipeliti ezincinane zihlatywe kuzo.
And now I hold them up close to me.
Kwaye ngoku ndiyazibamba ndizisondeza kum.
Now we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed. Unclean spirits went out of people.
Ngoku sifundisiwe eBhayibhileni ukuba bathabatha besusa emzimbeni kaPaulosi itshefu nemibhinqo baze baphiliswa abagulayo, imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini.
Now we realize, Lord, that Paul was a man. He was just a man.
Ngoku siyaqonda Nkosi ukuba uPaulos wayengumntu, wayengumntu nje.
But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs and the faith that the people had that he was your apostle.
Kodwa yayintambiso yomoya oyingcwele eyayiphezu kwakhe eyazisikelelayo itshefu kwanokholwa ababenalo abantu lokuba wayengumpostile wakho.
Now Paul has been taken from us, but not the guide. He's still here.
Ngoku uPaulos susiwe kuthi, kodwa hayi umkhokeli, yena uselapha.
God, I pray that you'll bless these handkerchiefs. And may the guide lead them to the place that complete surrender.
Kwaye Thixo, ndiyacela ukuba uzisikelele ezitshefu. Kwaye wanga umkhokeli angabakhokelela kuloo ndawo okwakuzinikela kupheleleyo.
We're told again that when Israel was following their guide, and they come right down to Jordan, right down, brother, to the Red Sea.
Sixelele kwakhona ukuba xa uIsrayeli wayelandela umkhokeli wakhe kwaye behlela kanye eYordane kanye ezantsi xebe kulwandle olubomvu.
And the very line of duty, they were stopped, and the guide led them down there.
Kwakule ndlela yomsebenzi inye bemiswa waza umkhokeli wabakhokelela ezantsi apho.
Why? To show his glory.
Ngoba ukuze abonise uzuko lwakhe.
And when all hopes is gone, then God looked down through that pillar of fire. And even the old Dead Sea got scared, and she rolled back. And there was a path made for Israel to walk over to the promised land.
Kwaze xa onke amathemba emkile, uThixo wakhangela izantsi ngalantsika yomlilo. Kwaye kwanolwandle olufileyo oludala, loyika lwabuya umva, lwaza kwakho indlela enziweyo kaIsrayeli yokwela kwilizwe ledinga.
Truly, Lord, you're still the same God.
Enyanisweni Nkosi, usengulaa Thixo omnye.
These people maybe are Christians. Maybe they're right in the path of duty, but they've been brought into this cornered place where sickness has cornered them.
ababantu mhlambi ngamaKristu mhlambi basemgaqweni kanye omsebenzi kodwa beziswe kule ndawo ivincelweyo apho ugula kubavinceleyo.
Look down through the blood of Jesus tonight. That devil will get scared. You'll move back. Your children shall pass over to the promise of good health.
Khangela izantsi ngegazi lika Yesu ngokuhlwa nje ukuze uSathana uyike abuye umva baze abantwana bakho bedlulele kwimpilo elungileyo ethenjisiweyo.
Granted, Father, I send them from my body to theirs in the name of Jesus Christ.
Sipe oko bawo ndizithumela ukusuka kumzimba wami ukuya kwabo egameni lika Yesu Kristu.
I lift this congregation before you. By faith I take them plumb to the glorious altar of God yonder in heaven.
Ndiphakamisa elibandla phambi kwakho ngokholo nilithabathela ngqo kwisibingelelo sokuqaqalwa kukaThixo phaya emazulwini.
Whatever desire of sickness, whatever they have, it's wrong. Whatever is wrong in their lives anywhere, God cleanse them. Make them yours.
Apho umngwene wesifo nantona engalunganga abanayo nantona engalunganga ebomini babo naphina Thixo bacoce benze babe ngabakho.
Heal them, Father. May the power that raised up Jesus from the grave quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ.
Baphilise bawo kwaye anga amandla wavusa uYesu engcwabeni angaphilisa imizimbo yabo efayo abenze izidalwa ezitsha kuKristu.
Give them good health and strength to serve you.
Banike impilo elungileyo namandla okukhonza.
Remember me, O Lord. I am your servant. Help me standing in the need of prayer.
Ndikhumbule onkosi ndisicaka sakho ndincede ndiminiswele umthandazo.
I pray that the Holy Spirit will guide us and use us and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at his glorious coming when we meet him in the air at the rapture.
Kwaye ndiyacela kuba umoya oyingcwele usikhokele usisebenzise usikhokele kuthi kube yimini esiya kumbona uYesu Kristu buso ngobuso ekuzeni kwakhe esebuqaqaulini xa sidibana naye emoyeni kuxwilo.
In the name of Christ we ask it. Amen.
Sicela egameni likaKristu. Amen.
Amthanda. Amthanda.
Ngimthanda. Wandithanda.
Now, if you don't love one another who you have seen, how you go love him who you haven't seen? Now, when we say, I love him, let's give our neighbor a hearty handshake of love.
Ngoku xa sicula undiyamthanda, masibulise socaleni kwakho ngesandla esishushu sothando.
Amthanda.
Ngoku masiziphakamisele izandla zethu kuye.
Song, would you like to hear one?
Malungane ngoma emnandi ningathanda ukuva ibenye.
I understand that we have an evangelist song leader here from Indianapolis.
Ndiyaqonda ukuba sinomculisi wengoma zevangeli apha osuka Indianapolis.
I believe the Saint Kittle Tabernacle, is that right?
Ngiyakholwa ukuba ucula kumnquba yekettle kunjalo.
All right, sir. That's his place at Kittle Tabernacle.
Kulungile mhlekazi leyo indawo yakhe emnqubeni kettle.
I remember E. Howard Kittle. Oh my. God rest his precious soul.
Bangapha unkumbula uE Howard Kettle. Oh bet uthi xa uphumuze umphefumulo wakhe wona ixabiso.
The mockingbird of the air. A woman that I love to hear sing better than anybody I nearly ever heard sing alive was Miss Kettle.
Intaka igcula layo yomoya umfazi endandithanda ukumva ivuma ngcono kunaye na uphina umuntu endakhe ndamva ivuma ebomini bam. Yayingunkosikazi Kettle.
Sing in the air you left your room this morning. Did you think to pray in the name of Christ our Savior as a shield today?
Ecula uphambi kokuba ushiye igumbi lakho ngalentsasa uke wacingana ukuthandaza egameni likaKristu umsindisi wethu njengekhaka namhlanje.
Right across the street there one morning in a little two-room shack I got up to go to wanting to make a fire.
Kanye ngapha kwestrato ngapha yangenye intsasa kwityotyombe elincinci elidala namagumbi amabini ndaphakama ndanza kungena ndenze umlilo.
The stove wouldn't burn. And I tried to start it, the wind come down, blew the thing out my face.
Istofu zange sifune ukuvutha ndazandazama ukusiqalisa waza umoya wehla wacimela lo nto ebusweni kum.
It's cold and I was about frozen, frost all over the floor, me barefooted trying to get this little tin stove started, little oven pipe on it.
Kwaye kwakubanda ndaye ndiphantse ukugodola kakhulu kwaye iqabaka igqume wonke umgangatho. Ndabe ndihamba ngenyawo ndizama ukuba sesitofu sidala sincinci senkcenkce sinombhobho omncinci wesitofu ngaphezu kwaso. Ndaze nje nda umidi nam sasandula ukutshata.
And I was trying, the old wood is wet and wouldn't burn. And I was sitting there, I thought, oh my, I'll try it again.
Kwaye ndandizama iinkuni ezindala ezazimanzi zingafuni ukuvutha. Kwaye ndandihleli apho ndacinga, oh bethu. Ndiza kuzama kwakhona.
I had to go to work and stand in that old stove like that and I reached over and turned the radio over on and she began to sing, "Ere you left your room this morning, did you think to pray?"
Kwakufuneka ndiye emsebenzini ndisivuthele isitofu esidala kanjeya ndaza ndathoba ngaphaya ndavula unomathotholo waze waqala ukucula phambi koba ushiye igumbi lakho ngale ntsasa uke wacingana ukuthandaza.
I just fell down before. In the name of Christ our Savior as a shield today.
Ndawa nje emgangathweni egameni likaKristu umsindisi wethu njengekhaka namhlanje.
Oh how I love you, hear that woman.
Oh indlela endithanda ngayo kumva lo mfazi ecula.
When I cross over the river sometime, I believe I hear Miss Kettle sitting over there.
Andwela umlambo ngelinye ixesha ndiyakholwa ndiyakumva unkosikazi Kettle ehleli ngaphesheya phaya.
You know I've always made an appointment.
Uyazi ndihleli ndalenzayo idingi.
On this side of the river there's an evergreen tree. You know the tree of life?
Well, icala lo mlambo kukho umthi ohlela uluhlaza. Uyazi umthi wobomi.
And over on the other side of the river there's an angelic choir sings day and night. Cause there's no night, they're singing all day, see?
Kwaye ngapha kwelinye icala lo mlambo kukho ikwela engelosi ecula imini nobusuku. Kuba kukho busuku apho kuculwa imini yonke yabona.
I'll get me a place to sit back and listen to it.
Ndiyakusifumanela indawo ndihlale nje ndiwuphulaphule.
I believe I hear Mrs. Kettle over there singing.
Ndiyakholwa ndiyakumva unkosikazi Kettle ngaphesheya phaya ecula.
God bless our brother. I forgot his name. What is it, brother?
Uthixo amsikelele umzalwana wethu ndalilibala igama lakhe. Ngubani umzalwana?
Brother Ned Woolman will sing for you now. Brother Woolman, glad to have you here tonight.
Umzalwana uNed Woolman uza kuniculela ngoku. Umzalwana Woolman, ndiyavuya ukuba ube lapha kunye nathi ngokuhlwa nje.